Ambuye akudalitseni inu mbale Neville. Wokondwa kwambiri kuti tabwelera mu chalichi usiku uno. Ndango sasa mau pang'ono. Zikukhala ngati unali uthenga wautali mmawa uja. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti ndine wokondwa kuti iwo unali pano. Ndithudi. Ndipo ine ndinasangalala nawo iwo ine mwini pomwe ubweretsa iwo. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti inu mumakondwerapo mvetsera iwo. Musayiwale tsopano. Nthawi zonse muzikumbukira izi. Kuti izi ndi zinthu zimene zimamumanga wantchito wa Khristu. Mwaona, oyamba chikhulupiriro. Kenako ukoma. Ndipo tsopano muzikumbukira, mzimu woyera sungavinikire nyumba ya Mulungu. Pokhapokhapo zinthu izi zitayamba kumagwira ntchito mwa mzimu. Zilibe kanthu kuti inu mukuchita chiyani. Mwaona, zimenezo ndi zinthu zimene zimalimanga thupi la Khristu. Mukuona, zinthu zimenezo. Tsopano, musayiwale chimenecho. Kuti ichi apa ndi choyamba, ndi chikhulupiriro chanu, ukoma, chidziwitso, ndi zina zotero. Ndi zoti ziwonjezeredwe kwa chimenecho, mpaka thunthu lotsirizika la Khristu likaonetseredwa. Ndiye mzimu woyera umabwera pa ilo, ndi kudzalisindikiza ilo ngati thupi limodzi. Zinthu zimenezi ziyenera kukhalapo. Chotero Yesu anati, ndi chipatso chawo iwo amadziwika. Mukuona, chipatso. Iwe sungathe kubala chipatso popanda zinthu zimenezi kuti zizibala icho mwa iwe. Ndiyeno pamene zonse izi zitenga malo achidziko ndi kupanda umulungu ndi zina zotero, ndiye kusakhulupirira konse kumaponyedwa kupanja. Ndiye zinthu zonse za mdziko zimachokapo. Ndiye apo sipamakhalanso chinthu china koma cholengedwa chatsopano mwa Khristu. Ndiyeno Aefeso 4:30 amati, musaukuitse mzimu woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo mpaka tsiku la chiwombolo chanu. Kusindikizidwira mu ufumu wa Mulungu. Tsopano musayiwale zimenezo, muzisunge izo mmalingaliro tsopano. Zimatengera zinthu izi poyamba. Kenako kusindikizako ndi mzimu woyera, chivinikiro chimene chimatisindikizira ife muthupi. Chabwino, ife tiri ndi chopempha tsopano cha mlongo Lito wa ku Chicago. Mwamuna wake anali mu ngozi ya galimoto ndipo wagona basi pafupi kuti afa. Mlongo Lito, ndiponso Edith Wright, mlongo wathu wang'ono kuno, yemwe ife tamudziwa nthawi yayitali, iye ali moyipa kwambiri, ali kunyumba kwawo usiku uno. Ndipo iwo amafuna kuti alengeze ichi kwa mpingo, kuti tonse tikhoze palimodzi kupempherera chopempha ichi. Ndipo tsopano, tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mphindi chabe. Atate athu ofunika akumwamba, ife tasonkhana mozungulira mwachikhulupiriro mpando wachifumu wa Mulungu. Ndipo ife tikupempha chifundo cha Mulungu pa zopempha izi. Mbale Little, ngozi ya galimoto, pafupi kufa, Mulungu, muthandizeni iye. Mzimu woyera utakakhala pambali ya kama wake, ndipo mumubwezeretsenso iye kwa ife Ambuye. Ndiponso Edith Wright wang'ono kumusuko. Ine ndikupemphera Mulungu kuti mzimu woyera ukakhale pa mphepete pa kama wake usiku uno, ndipo ukabwezeretse thanzi lake kwa iye kachiwiri. Perekanize Atate, inu munatilonjeza zinthu zimenezi, ndipo ife tikuzikhulupirira izo. Ndipo monga ife timalingalira mmawa uja kuti kutalika kwa mtunda sikutanthauza kanthu kwa inu. Inu muli basi wankulu gawo limodzi la dziko monga inu muli kwinako, chifukwa ndinu wopezeka ponseponse, wamphamvu zonse ndi wopanda malire. Ndipo ife tikupemphera Atate kuti inu mupereke zopempha izi kudzera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Wokondwa kwambiri kuti ndili pano usiku uno kachiwiri kuti, ndipo ine ndikudziwa kuti kwatentha. Iyi ndi misonkhano itatu yotsogozana, ndipo ndi ine ndikudziwa ena inu muli nawo ochuluka ngati mayilo 500 oti muyendetse kuyambira tsopano mpaka mmawa. Ndipo kuyambira mkucha ine ndili ndi 14 oti ndiyendetse zikata zimenezo. Chotero ine ndikudalira kuti akhala ili nthawi yayikulu kwa inu nonse. ndipo yakhala ili nthawi yayikulu kwa ine kuti ndinadzakuchezerani inu. Pali chinthu chimodzi chokha chimene ife tachipempha, ambiri ayenera kuti abwezedwa chifukwa palibepo malo. Ife sitingathe kudzazitsa mu mipita mochuluka kwambiri, ozimitsa moto sangangokhala chete pa zimenezo. Kotero ife tikuyesera tsopano kuti tipeze chalichi chokulirapo pang'ono, kuti pamene ife tili mkati, ife tizikhoza kukhala ndi malo okhalapo anthu. Ndipo tsopano, nthawi iliyonse, nthawi zonse ndinolandilidwa pano pakachisi, kumene ife tilibe kachikhulupiriro koma Khristu, tilibe lamulo koma chikondi, tilibe buku koma Baibulo. Ndipo kotero, ndipo mbusa wathu ndi mʼbale Oman Neville kuno, ndipo ife tili nawo osonkhana kuno anthu ambiri amene amasonkhana muno ngati kachisi wa zipembedzo zonse. Kumene inu mumabwera kuno ndi kudzamupembedza Mulungu malingana ndi zofuna za chikumbumtima chanu chomwe. Ife nthawi zonse timakhala okondwa kukhala nanu inu. Ndipo kotero muzibwera pamene inu mungathe, ife nthawi zonse timakhala okondwa kukulandirani inu. Ndipo tsopano nthawi yotsatira, monga momwe ine ndikudziwira, kudzakhala ndi inu zidzakhala pamene chalichi chikadzatsirizika. Ndipo ine ndikufuna pa nthawi imeneyo ikadzatha mibado ya mpingo, pamenepo ife tikufuna tidzapite ndiye ku zisindikizo zotsiriza. Ndi zisindikizo zisanu ndi ziwiri zotsiriza mu buku la chivumbulutso kuti tidzaphunzitse zimenezo. Ndipo tsopano zilipo nthawi zambiri zimene odwala ndi osautsika amabwera. Ndipo pa misonkhano imeneyi, pamene masomphenya amafunikira, ndipo amadzera kukuyankhulana kwapadera. Ngati ine ndilowa mu zimenezo, ndiye ine basi sindimatha kupeza kusiyanitsa kwa izo. Ndipo ayi zimakhala zovuta kuti ine ndiyankhule zikatha zimenezo. Ndipo aliyense akudziwa kuti mu misonkhano yathu ya machiritso, Bambo Baxter kapena wina wake kawiri-kawiri amachita kulalikirako. Ndipo ine ndimangotulukira kuti ndidzawapempherere odwala, chifukwa basi izo zimakhala zolemetsa pang'ono. Ndipo ine ndinali kupempherera anthu ena mphindi pang'ono zapitazo. Ndiyeno ine ndinakomana ndi mwana wang'ono kuno amene madokotala china chake kumsana wake anabadwa mwanjira ina. Ndikutuluka ine ndinamona iye atakhala pamenepo mu chikhakha. Mwana ameneyo sakusowa kuti azikhala olumala monga choncho, iye akhala bwinobwino. Ndithudi ndi zimenezo mwaona, izo ine ndikudziwa zimenezo mwaona, ndine wotsimikiza pa zimenezo. Kotero ife tikufuna kuti tikhale ndi chikhulupiriro chathu ndi kumakhulupirira mwa Mulungu. Mmodzi aliyense wa inu ndipo ambiri a inu ndinu alendo kwa ine, atumiki nonse ndi ena otero. Ngati ine sindikulakwitsa, uyu ndi mʼbale Chris, ndikulondola kumeneko. Mʼbale Chris, ine ndiyenera ndikupepeseni inu chifukwa chosafika uko pakumupereka kuja. Mwina mwake ine ndidzafika kumeneko ku msonkhano wa kumapeto a Sabata, zidzakhala zabwino basi, ndikulondola kumeneko. Uko ku Bloomington, kodi inu muli bwino? Zabwino. Ena a abale awa pano ndi atumiki, ine ndikuganiza ndinu mtumiki. Inde Bwana Ambuye akudalitseni inu. Ndipo ndi atumiki angati ali mu nyumba muno, tiye ntione dzanja lanu. Chabwino, zimenezo ndi zabwino basi, ndife okondwa kukhala nanu inu pano, okondwa kwambiri basi. Mulungu nthawi zonse azikudalitsani inu. Tsopano kuti ife tikhoze kutuluka mulawirira kwenikweni, ena a iwo akupita ku Georgia, Tennessee, New York, konse-konse, kuchokera usiku uno, kuyambira usiku uno. Tsopano muyendetse mosamala podusa mu nseu. Ngati inu muli ndi tulo, inu simukufuna kuti mupite ku motero, muyendetse kupita mphepete mwa nseu ndipo mukagone mpaka inu. Ndi momwe ine ndimachitira, mukuona. Mungokhotetsa ndikukagona, osati osamayendetsa pamene inu muli ndi tulo. Ndi chinthu choyipa. Ndipo kumbukirani, si inuyo ayi, ndi munthu winayo yemwe inu muyenera kuti mumusamalire. Mukuona, inu mukudziwa kumene inu mukupita, inu simukudziwa kumene iyeyo akupita. Kotero inu muyenera kuti mumusamalire munthu ameneyo. Kotero muzikhala otsimikiza kuti muli tcheru nthawi zonse kuti mukasamalire zimenezo. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge usiku uno gawo la lemba lopezeka mu buku la Yohane Oyera. Tsopano malemba apang'ono awa amene ife timawawerenga ndi kulozerako ndi woti atipatse ife maziko a zimene ife tikuyesera kuti tizinene. Ndipo nthawi zonse, palibepo nthawi iliyonse, monga momwe ine ndikukumbukira, kuti ndinabwerapo pa guwa, kudzangoyesera basi kuti ndinene china chake mongolankhula. Ine nthawi zonse ndimayesera kuti ndiziyembekezera, ndiziyang'anira, ndiziwelenga, ndikupemphera, kufikira ine nditamverera kuti ine ndili ndi china chake chimene chingadzawathandize anthu. Ngati ine sindingathe kukhala thandizo, ndiye palibe chifukwa choti ine ndiziyima pano. Mukuona? Ndikuyesera kuti ndithandize. Ndipo tsopano, usiku uno, zoona, gawo lalikulu la osonkhana athu lakhala likuchoka kuyambira mmawawu, ndipo iwo amayenera kuti apite kwawo ambiri a iwo. Koma, usiku uno, ine ndinakuwuzani inu, ngati inu mukanatsalira, ife tikanayesera kuti tikhale ndi kuyankhula kwa maminiti 45 pa china chake, chimene ine ndikuyembekeza kuti chingatithandize ife. Ndipo ife tikhazikitsa izi tsopano pa Yohane Woyera mutu wa 16. Ndipo tiyeni tiyambire pafupi ndime ya 7 ya mutu wa 16. Ndipo tiwerenge kudutsa ndime ya 15. Komabe, ine ndikukuwuzani inu choonadi, kukuyenera kwa inu kuti ine ndichokepo. Pakuti ngati ine sindichoka, mtonthoziyo sadzabwera kwa inu. Koma ngati ine ndichokapo, ine ndidzamutumiza iye kwa inu. Ndipo pamene iye adzadza, iye adzalitsutsa dziko za tchimo, ndi za chilungamo, ndi za chiweruzo. Za tchimo chifukwa iwo sanakhulupirire pa ine. Za chilungamo chifukwa ine ndikupita kwa Atate, ndipo inu simudzandionanso ine. Za chiweruzo chifukwa kalonga wa dziko lino waweruzidwa. Ine ndili nazo zinthu zambiri zoti ndinene ndi inu, koma inu simungathe kuzisenza izo tsopano. Komabe, pamene iye, mzimu wa choonadi adzadza, iyeyo adzakulondolerani inu mu choonadi chonse. Pakuti iye sadzayankhula za iye mwini, koma zili zonse zimene iye azidzamva, zimenezo iye azidzayankhula. Ndipo iye adzakusonyezani inu zinthu zili mkudza. Pakuti iye adzandilemekeza ine, pakuti iye adzalandira za ine, ndipo azidzasonyeza izo kwa inu. Zinthu zonse zimene Atate ali nazo ndi zanga. Chotelo ndinati ine kuti iye adzatenga zanga, ndipo adzasonyeza izo kwa inu. Tsopano mundime ya 13 iyi, komabe pamene mzimu wa choonadi udzadza, iwo udzakulondolerani inu mu choonadi chonse. Pamene mzimu wa choonadi udzadza, iwo udzakulondolerani inu mu choonadi chonse. Kodi choonadi ndi chiyani? Mawu. Pakuti iye azidzayankhula, iye sadzamayankhula za iye mwini, koma zimene iye akumva, iye azidzayankhula. Zimene iye akuzimva, iye azidzayankhula. Mwakulankhula kwina, iyeyo ndi amene azidzawulula chinthucho. Inu mukuona? Ndipo mutu wa 4 wa Ahebri, Baibulo linanena kuti, mawu a Mulungu ndi akuthwa amphamvu kwambiri kuposa lupanga lakuthwa konsekonse, ozindikira za mmaganizo a mmalingaliro mtima. Mukuona? Zimene iye azidzamva, iyeyo azidzaziyankhula. Ndipo iye azidzakusonyezani inu zinthu zimene zikubwera. Mukuona? Nchiani chiti chizidzachita zimenezo? Mzimu Woyera umene uti udzabwere mu dzina la Ambuye Yesu. Ndipo ine ndikufuna kuti nditenge maminiti pang'ono otsatirawa kuti ndiyitanire tchelu chanu pa mawu oti namulondola, namulondola. Inu mukudziwa, ine ndakhalapo ndicho ndichitikira ndithu mutchire, namulondola. Wina wake woti azikusonyeza iwe apa ndi apo. Iwe umayenera kukhala ndi namulondola pamene iwe sukudziwa kumene iwe ukupita. Ndipo pokhala kuti ine ndimadziwa kusaka, ndiponso kuti ndazungulira dziko, ine ndakhalapo nawo mwayi okomana ndi anamulondola. Ndipo ndine namulondola ine mwini mu Colorado, chifukwa pokhala kuti ndikulidziwa dzikolo, ndadyetserako ziweto zina zotero, ine ndikoza kukhala namulondola mu Colorado. Tsopano, namulondola amayenera kuti aziyidziwa njirayo. Iye amayenera kuti azidziwa kumene iyeyo akupita ndi zimene iye akuchita ndi momwe angamakusamalireni inu podutsa njirayo. Mukuona? Iye amayenera kuti aonetsetse kuti inu simusochera. Namulondola ndi munthu wosankhidwa. Boma limamusankha munthu ameneyu ngati iyeyo ali namulondola. Ndipo tsopano popita pa ulendo wa munkhalango kumene mwina mwake inu simunazolowele kumapitako, si chinthu chabwino kuti inu muzipitako wopanda mmodzi. Kunena zoona, malo ena inu simungathe kupitako popanda mmodzi, mwachitsanzo Canada. Namulondola amayenera kuti alembe chilolezo chanu kwa olondera zinyama. Iye amayenera kuti alembepo yekha, ndipo iyeyo amakhala nawo udindo pa inu. Ngati chilichonse chikuchitikirani inu ndi udindo wake. Iye amayenera kuti akusamalireni inu. Iye amayenera kuonetsetsa kuti inu musasochere. Iye amayenera kutsimikizira kuti iye asakutumizeni inu kwina kwake kumene inu simungadziwe njira yake yobwelerera. Ndipo ngati inu musochera, iye amayenera kuti akhale olidziwa dziko lobwinobwino kuti iye akhoza kudzakutenganiko inu nthawi iliyonse. Iye amayenera kuti azidziwa zinthu zonsezi, kapena iye sangathe kukhala namulondola. Iye sangakhale nacho chilolezo choti akhale namulondola. Kwa zinthu izi nthawi zina, iwe umayenera kuti ukonzekeretu. Waimbira nthawi isanafike ndi kukonza madongosolo. Kupempheratu kuti udzatengedwere kumeneko. Ndipo ngati yako, nthawi zina iye amakhala kuti alinawo okwanira, ndipo iye sangathe kukutenga iwe. Iwe umayenera kuti uziyimitse kaye izo kwa kanthawi za namulondola wa pa dziko lapansiyu. Iwe sungachite nkomwe zimenezo ndi namulondola wa Mulungu. Iye nthawi zonse amakhala okonzeka. Nthawi zonse amakhala okonzeka. Tsopano, ngati inu simupanga zokonzekera izi, ndipo inu mukusinkhasinkha zakupanga ulendo wopita kunkhalango kumene inu simunayambe mwapitako, inu mukhoza kukasocherako ndi kukafa. Inu mumakhala ndi mwayi umodzi pa zana kuti mungakatulukeko kunkhalangoko. Zimenezo ndi ngati simuli mowirira kwambiri, inu mukhoza kukhala ndi mwayi umodzi pa zana kuti mutulukako nokha. Koma ngati ili nkhalango yoyipa kwambiri, kutali uko, inu simungakhale ndi mwayi woti mungatulukeko. Palibepo njira yoti mungachitire izo, chifukwa inu mukazipeza nokha mukuyenda wa ku imfa. Ndiyeno inu mwathedwa. Ndiye kuti inu zakuderani. Tsopano, ndipo inu mukafa ngati inu mulibe namulondola amene akulidziwa dzikolo, ndiwo dziwa momwe angati abwerere mbuyo. Ambiri a inu mukuidziwa nkhani imene inu munawelenga chaka chatha yochokera ku Tucson, Arizona, anyamata olonderaja. Komabe iwo anali ophunzitsidwa momwe angazisamalire okha. Iwowo anali olondera. Ndipo iwo sanangokhala olondera osadziwa, iwo anali olondera amphumphu. Ndipo iwo anawuyamba ulendo wopita ku mapiri. Ndipo mkuntho wachisanu unabwera. Chilengedwe chinasintha machitidwe ake. Ndipo pamene iwo anazipeza okha kuti asochera, ndipo onse a iwo anafa. Ndi chifukwa chakuti iwo china chake kusintha kunabwera kuchoka kukachitidwe kozoloweleka. Iwo sanadziwe momwe angatulukire. Mukuona? Ndipo ine ndayiwala kuti anali anyamata angati amene anafera mphirimo. Ngakhale iwo anali ndi ndege, ndi asilikali, ndi olondera aboma, ndi othandizirapo ndi chilichonse, koma iwo anatayika palibe amene anadziwa kuti iwowo anali kuti. Ndipo iwo sanathe kuti azisamalire okha. Iwo onse anafera muchisanu, chifukwa iwo samadziwa kuti kaya akupita kummawa, kumpoto, kumadzulo, kapena kummwera, chokwera kapena chotsika, kapena momwe izo zinalili. Chilichonse chinkaoneka mofanana. Tsopano, namulondola amadziwa pamene iye ali mosalabadira za nyengo. Iye ali, iye amakhala ndi zida zoti achitire zimenezo. Iye amadziwa zimene iye akuchita. Iye amadziwa chilichonse. Iye amadziwa maonekedwe achilichonse. Kotero iye akhoza kungokhala mu mdima, ndipo iye akhoza kumvelera chinthu china chake. Mwachitsanzo, apa pali njomba imodzi yakale ya namulondola. Inu mukudziwa, ngati inu mutayangʼana nyenyezi, aliyense akhoza kukuwuzani kuti mukupita mbali yakuti, ngati inu mutayangʼana nyenyezi. Ndipo inu nthawi zonse mumafuna kuti muziyangʼana nyenyezi imodzi yoona. Ilipo nyenyezi yoona imodzi yokha, ndipo imeneyo ndi nyenyezi ya kumpoto. Mwaona, imodzi yokhayo, iyo imaima pamalo omwewo. Iyo imaimira Kristu, yemweyo dzulo, lelo ndi kwa nthawi zonse. Zina zikhoza kuchoka apo, koma iyo imakhala chimodzi-modzi. Mipingo ikhoza kukukokerani inu mbaliyi, kapena ena kukukokerani inu mbaliyo, koma osati iye. Iye samasintha nthawi zonse. Chabwino, tsopano, ngati inu simungathe kuiona nyenyezi ya kumpoto iyi, ndipo ndi kwa mitambo. Ndiye ngati inu mungazindikire, ngati ali masana, ndipo inu mwasochera, ngati inu mungapenye mitengo. Mtengo nthawi zonse, ndele zimakhala kumbali ya kumpoto ya mtengo. Chifukwa mbali ya kumwera ya mtengo imalandira dzuwa lambiri, kuposa mbali ya kumpotoyo. Koma nanga bwanji ngati kuli ndima, ndipo iwe sungathe kuziona ndelezo. Ngati iwe utatseka maso ako, ndipo osayesera kuchita kuganiza kulikonse. Utatseka maso ako, ndipo mkupeza ntengo wotelera khungwa. Uike manja ako moukumbatira ntengo wo monga chonchi, mpaka zala zako zikomane. Ndiyeno uyambe kuyenda mouzungulira ntengo umeneyo, pangono pangono kweni kweni. Ndipo pamene iwe ugunda pamalo amene khungwalo lililokhuthala kweni kweni, upenye kumeneko ndiye kumpoto. Mphepo, ndipo iwe ukhoza kudziwa kumene iwe walunjika kumpoto kapena kumwera. Ndipo mwanjira imeneyo, zilipo zinthu zambiri, koma zimatengera anamulondola kuti adziwe momwe angachitire zinthu zimenezo. Munthu wawamba chabe ata kudzuka pamenepo ndikuti ine sindikumvelera kusiyana kulikonse muzimenezo. Mukuona, mwaona, iwe umayenera kuti uphunzitsidwe pakulondolera kumeneko. Ndipo anyamata awa mosakayika kuti iwo anali olondolera abwino, iwo ayenera kuti amata kumanga mfundo, iwo ayenera kuti ankatha kuyatsa moto ndi miyala ndi zina zotero monga choncho. Koma kuti uzidziwa njira yotulukira, ndiye mpamene pali nkhani. Iwo sanadziwe kuti atulukire pati, chotero iwo onse anafa, chifukwa iwo sanamutenge na mulondola limodzi nawo. Bambo osaganiza, zaka ziwiri zapitazo, mkololado, iye anali akupita mumapiri, iye anali ndi nyamata wa ng'ono, wapafupi 6, zaka 7 zakubadwa, iye anali woti, amutengire iye kukasaka agwape koyamba kake. Kotero iyo anakwera pamwamba papiri, ndipo nyamata wa ng'onoyo anati kwa atati ake, ine ndatopa, kwera pansana panga, ife sitinafikebe pamwamba penipenipo, agwape amakhala pamwamba. Pang'ono ndi pang'ono anapita bamboyo, mpaka iye anafika. Iye samadziwa, iye anali bambo wa ntaoni. Iye samadziwa kanthu zakusaka, kapena kuti apite. Munthali yense amene amadziwa kalikonse za nkhalango, amadziwa kuti agwape samakhala pamwamba. Iwo samakwera pamwamba apo, mbuzi zimakhala pamwamba kumeneko, osati gwape. Iwo amakakhala pansi kumene iwo angakhoze kumakadya. Iwo amayenera kuti apite kumene kuli china chake choti azidya. Ndipo kotero, koma munthu uyu anaganiza, ngati ine ndingakafike kumyala kwina kwake pamwamba uko, ine ndikapeza tonde wankulu. Iye anali ataona chithunzi cha ena ataima pamwala. Ndipo iye ankaganiza kuti ndikumene iye angampeze iye. Musamasamale zimene magazini amenewo amalemba. Mai, oh mai, inu muzakhala ngati mukulota. Izo, pali chinthu chimodzi chokha choti muchite, muzitenga na mlondola, kumene inu mukudziwa kumene inu muli. Ndipo bambo ameneyo panabwera mvula mwaka modzi pamwamba pamenepo, ina ya mvula ya lewiro ija imene imabwera. Ndipo bamboyo anasaka mochedwa kwambiri mpaka kunamudera. Ndipo iye sanathe kupeza njira yoti azibwerera mbuyo. Ndipo ndiye mphepo zinabwera pamwamba pamapiri, ndipo iye mwini wake amayenda mwaliwiro, ndipo ndizo. Iwe umayenera kuti uzidziwa momwe ungapulumukire ngati iwe wagwidwa. Pali chinthu chinanso, uzidziwa momwe ungapulumukire. Ine ndakwerapo mitengo ndikuserereka pansi pa iyo, ndikukwera mitengo ndikuserereka pansi chokwera ndi chotsika monga choncho kuti ndikhale ndi moyo. Ine ndakumanapo ndi chisanu pamene icho chimakhala mapazi anayi kumbali iliyonse, kuphusula chitsa ndi kuchiyika icho pansi. Ndipo ndili ndi njala kwambiri mwakuti ine kumalephera ngakhale kuti ndipirire nazo izo. Ndipo nkuphusula zisa zakale zija, kuziyatsa izo, ndipo nkuzisiya izo kuti zitenthe ndi kusungunula chisanucho. Ndiyeno pafupi 1 koloko mmawa, 2 koloko, kufumula zitsazo mbuyo ndi kukagona pansi pamalo owuma amenewo kuti ndikhale ndi moyo. Ndipo iwe umayenera kuti uzidziwa momwe ungachitire zinthu zimenezi. Ndipo bambo uyu samadziwa zomwe iye amachita. Iye anali alibe munthu aliyense limodzi naye woti azimulondolera iye. Ndipo iye anamugwirizira mwana wake yemwe wang'ono momufungatira pachifuwa chake mpaka iye anamumvirira iye akuzizira ndipo anafa. Usaganiza. Ngati iye akanangotenga na mlondola limodzi naye, iye akanakhoza kumubweretsanso iye pansi pa phiriro, zinalibe kanthu kuti inali nthawi yanji, mwaona. Koma iye anadikilira mpaka kutayamba kuchita ndima, ndiye iye samatha kuiona njira yake. Ndi limene lili vuto ndi Akhristu lero. Iwo amadikilira mpaka ndima ukhazikike, ndiye iwe umazipeza kuti watsala opanda na mlondola. Na mlondola. Banji, kodi inu munayamba mwamuonapo munthu amene wasochera, kodi alipo amene anayamba wakhalapo ndi chomuchitikira, chomubwezeletsa munthu amene anasochera, ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri chimene inu munayamba mwachionapo. Pamene munthu asochera, iye amalusa, iye samadziwa chimene iye akuchita. Ife tinamupeza munthu kunja uko, mnyamata. Ndipo iye anali atasochera muchire. Ndipo iye anaganiziridwa, iye anali odyetsa ziweto. Koma iye anali mumalo la kwika. Ndipo iye anasochera, anatembenukira mbuyo. Ndipo pamene iwo anadzamupeza iye masiku atatu kenako, iye anali akuthamanga ngati munthu openga, akufula pamwamba pa mawu ake. Milomo yake yonse inali itadyedwa. Ndipo iye anaponyera mfuti yake kutali. Ndipo iye samadziwa choti achite. Ndipo pamene mbale wake yemwe, pamene iwo anachita kukamugira iye, ndipo anakamumangirira iye. Pamene mbale wake yemwe anafika kwa iye, iye anamenyana naye iye ngati chinyama. Ankayesera kuti amulume iye. Iye samadziwa kuti iye anali kuti. Bwanji. Iye anali atasochera. Ndipo pamene munthu wasochera, iye amakhala muchikhalidwe chopepetulidwa. Ndipo iye samadziwa kuti iye ali muchikhalidwe chimenecho. Chifukwa kusochera kwa keko kumayika manjenje awa pa iye. Ndipo iye samadziwa kuti iye alipati ndi momwe iye akuchitira. Zimakhalanso chomwecho pamene munthu atayika nachoka kwa Mulungu. Iye amachita zinthu zimene mwawamba-wamba sakanazichita. Iye amachita zinthu zimene ndi zopyola kuchita kwa malingaliro a munthu. Munthu akatayika kuchoka kwa Mulungu. Mpingo wotayika kuchoka kwa Mulungu. Mpingo umene wachoka kwa Mulungu, wachoka kumfundo za Baibulo la Mulungu, umachita zinthu zimene nthawi zina, iwe sungaziyembekezere kuti ungakazipeze mu mpingo wa Mulungu wa moyo. Iwo amapeza ndalama zawo podzera mu masewero a bunko, ku masewero a wachiona ndani, njuga, chilichonse chimene iwo angathe kuchita. Iwo amaphunzitsa chilichonse, kumaloleza chilichonse, kumusisita munthu pansana amene ali olipira bwinoko mu mpingowo. Ndi zina zotero monga choncho. Kumawaloleza iwo kuti azipitirira nazo izo. Ndi zoona. Kumayika madikoni pa bodi amene anakwatirapo kanayi kapena kasanu. Basi, pongofuna kuti akhale nawo iwo. Kuti azipeza cholowa. Pali cholowa chimodzi chokha chimene inu muyenera kuchipeza, chimenecho ndicho cholonjeza chanu kwa Mulungu. Uzima ndi kumanena choonadi. Otayika. Munthu otayika amakhala muchikhalidwe chopepetulidwa. Iyeyo ndi munthu wa misala. Na mlondola amakhala nako kumvetsa kuti ayenda bwanji ndi zomwe ati akachite. Mulungu nthawi zonse wakhala akutumiza na mlondola kwa anthu ake. Mulungu sanayambe walepherapo. Iye amatumiza na mlondola. Koma inu mumayenera kuti mumulandire na mlondola ameneyo. Mukuona, inu mumayenera kuti mumukhulupirire iyeyo. Inu muyenera kumapita momwe iye akunenera. Ngati inu mupita munkhalango, ndipo na mlondola wanu akuti ife tipite mbali iyi. Ndipo komabe inu kuganiza kuti inu mupite mbali iyo, inu mubwera mutasocherako. Ndiye pamene inu, Mulungu amatitumizira ife na mlondola kuti azitilondolera ife. Ife timayenera kuti tizimutsatira na mlondola ameneyo. Zilibe kanthu kuti ife tikuganiza chiyani, zimene zikuoneka za nzeluko, ndi zimene zikuoneka zonyozeka, ife sitili woti tizigawaniza zimenezo, na mlondola ndi mmodzi yekhayo. Mulungu muchipangano chakale amatumiza aneneri, iwowo amakhala ana mlondola. Chifukwa mawa Ambuye ankabwera kwa nneneri, iwowo amakhala ana mlondola. Iwo ankawa langiza antu, munga ife tinali nazo usiku wata, za Yesaya, ndi Uzia. Iwo ankawa langizidwa, ndipo iwo ankawa langiza antu, ndikuma alondolera iwo. Ndipo tsopano Mulungu nthawi zonse wakhala kutumiza anamulondola ake, iye nthawi zonse sanayambe wakhalapo opanda anamulondola. Nthawi zonse kudusa mmibado, Mulungu nthawi zonse amakhala naye wina, amene amamwimirira iye pa dziko lapansili. Mumibado yonse, tsopano nthawi zina iwo amachoka kwa anamulondolayo. Amachoka pa malopo, monga momwe ife timazitchulira izo. Pamene Yesu anali pano pa dziko lapansi, kodi inu simukukumbukira, Yesu ananena kwa Afarisi, inu anamulondola akhungu, anamulondola akhungu, akhungu kwa zinthu za uzimu, mukuona. Tsopano iwo amayenera kuti akhale anamulondola, anamulondola kwa anthu, kuti aziwalondolera anthuwo kuchipulumutso. Koma Yesu anati, ndinu akhungu, ndipo iye anati, asiyeni okha, pakuti ngati wakhungu atsogolera wakhungu, kodi onsewo sagwera mudzenje? Anamulondola akhungu. Oh, dziko layipitsidwa bwanji ndi zimenezo. Kulondolera mwakhungu. Iye samafuna kuti inu muzidalira pakumvetsa kwanu kwanu. Mulungu samafuna kuti inu muzidalira pakumvetsa kwanu kwanu, kapena malingaliro anu, kapena malingaliro aliwonse opangidwa ndi munthu. Mulungu amatumiza na mulondola, ndipo Mulungu amafuna kuti inu muzikumbukira kuti ameneyo ndi na mulondola wake oyikidwapo. Ndipo ife tizimukumbukira iye. Apa iwa kuti Yesu anati, ine sindikudzakusiyani inu, koma ine ndidzapemphera Atate, ndipo iye adzakutumizirani inu mtonthozi wina. Ndipo mtonthozi uyu, pamene iye anali woti akubwera, anali woti adzatilondolera ife kwa choonadi chonse. Ndipo mawu a Mulungu ali choonadi. Ndipo mawu ndi Kristu. Ine ndine njira choonadi ndi moyo. Iyeyo ndi mawu. Pachiyambi panali mawu. Ndipo mawu anali ndi Mulungu. Mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndiye ngati ife titamutsatira na mulondola ona weniweni, mzimu woyera. Iye anali woti azidzatiuza ife zimene iye anali ataziona, zimene iye anali atazimva. Ndipo iye anali woti azidzatisonyeza ife zinthu zimene zili mkudza. Amen. Ndi inuyo pamenepo. Iye azidzakusonyezani inu zinthu zimene zili mkudza. Ndipo pamene mipingo lero ikana iwo, kodi ife tingakhoze bwanji kumayembekezera kuti tikupita kumwamba? Pamene mzimu woyera unatumizidwa kwa ife kuti udzakhale na mulondola, ife timatenga kadinolo wina, bishopu wina, woyang'anira wamkulu wina, kapena wina wake monga choncho kuti azitilondolera ife. Pamene mzimu woyera unaperekedwa kwa ife kuti uzidzatilondolera ife. Ndipo mzimu woyera nthawi zonse umalankhula za mawu. Ine ndili nazo zinthu zambiri zoti ndikuwuzeni inu, inu simungathe kuzimvetsa izo tsopano. Koma pamene iye azadza, iye adzakulondolerani inu kwa izo. Ndi chifukwa chake pakubwera kwa zisindikizo. Pakutsirizitsa kwa chisindikizo cha chisanu ndi chiwiri, chinsisi cha Mulungu chiyenera kutsirizika. Kuti tizadziwe yemwe Mulungu ali, chimene iye ali, momwe iye amakhalira moyo, chikhalidwe chake, umunthu wake. Inu muyenera kukhala njira yonse mpaka pamwamba apa, podzafika nthawi imeneyo, mwaona? Zidzatifikitsa ife kutunthu la mphumphu la ana amuna ndi akazi a Mulungu. Mpingo umene watsukidwa mu magazi a Khristu, umene wagulidwa popanda ndalama, unalipilidwa ndi magazi a Yesu Khristu. Tsopano ndife apa namulondola, ndipo iyeyo ndinamulondola woperekedwa ndi Mulungu. Tsopano ife tikudusa kupyola mu chipululu, ndipo ife tili pa njira yathu tikupita kwina kwake. Ndipo ife sitingathe kumapitilira popanda namulondola uyu. Ndipo aelekeze munthu aliyense kuyesa kuti alowetsepo na mulondola wina aliyense. Kati inu mutelo, iye akuchotsanipo inu pa nzerepo. Na mulondola uyu amaidziwa njira. Iye amadziwa inchesi iliyonse ya njirayo. Iye amadziwa lingaliro lililonse limene lili mu mtima mwanu. Iye akumudziwa aliyense amene ali pano. Iye akudziwa kuti ndinu ndani ndi zimene inu mwachita ndi zonse zokhudza inu. Iyeyo ndi namulondola wa Mulungu. Mzimu woyera. Ndipo azidzaulula zinthu kwa inu. Ndipo azidzakuuzani zinthu zimene iye wazimva. Akhoza kuabweleza mawu anu mwabweleza ndi kunena zimene inu munanena. Amen. Kukuuzani inu zimene inu mwakhala muli. Zimene inu muli nazo. Kumene inu mukupita. Namulondola. Namulondola okhoza. Ndipo iye adzakulondolerani inu kwa choonadi chonse. Ndipo mawu ake ali choonadi. Tsopano mzimu woyera sungapange konse kunena kuti amen kwa kachikhulupiriro kena kake kopangidwa ndi munthu. Iwo umangovomereza mawu a Mulungu okha ndi amen chifukwa iwo ndi wachoncho. Mzimu woyera sungakutsogolereni inu njira ina iliyonse. Tsopano chinthu chodabwitsa chake ndi chakuti kuti ife tonse zipembetso zathu zonse zazikulu ndi zinthu. Ife timadzinenera kuti chilichonsecho chimatsogozedwa ndi mzimu woyera. Ndipo pali kusiyana kwa kukulu, monga zilili usana ndi usiku mwa ife tonse. Koma pamene Paulo, mfarisi wa ng'ono uja, amene analandira mzimu woyera, pamene Ananiya anamubatiza iye. Ndipo iye anapita ku Arabia, ndipo anakapunzira kwa zaka zitatu, anabwererako, ndipo sanakafunsire konse kwa mpingo, za chilichonse kwa zaka 14. Ndipo pamene iye anabwerako, ndipo nakakomana ndi Petro, mkulu wa mpingo wa ku Yerusalemu. Iwo anali diso kwa diso muchiphunzitso. Chifukwa chani, mzimu woyera omwe uja, pamene Petro ankabatiza mu dzina la Yesu Kristu, Paulo ankachita zomwezo, popanda kuuzidwa ndi aliyense. Pamene Petro amaphunzitsa ubatizo wa mzimu woyera ndi kuyeretsedwa ndi zina zotero, Paulo amachita chinthu chomwecho, popanda kukafunsira kwa mpingo, chifukwa iye anali namulondola yemwe yemweyo. Ndipo ife tingakhale bwanji lero pamene anthu akukana choonadi ichi. Pamene Petro ankaphunzitsa zimene iye ankachita za momwe mpingo uyenera kuyikidwira mu dongosolo. Paulo amakhala ndi chiphunzitso chomwechomwecho chifukwa iwo anali ndi namulondola ofanana. Namulondola sikuti azimutengera wina mbali iyi ndi wina mbali iyo ndi kumutumiza wina kummawa ndi winayo kumadzulo. Iye azikusungani inu palimodzi. Ndipo ngati ife titangolola mzimu woyera kuti utusunge ife palimodzi, ife tikhala mmodzi. Ngati titati tisamulole mdielekezi kuti azitikokera ife njira yolakwika, ife tikhala mtima umodzi, malingaliro amodzi, antima umodzi, mwa mzimu umodzi, mzimu woyera, na mlondola wa Mulungu amene ati azititsogolera ife kuchoonadi chonse, ndiko kulondola. Koma inu muyenera kumutsatira na mulondola wanu. Inde bwana. Tamuonani Nikodimo. Iye ankamusowa na mulondola. Komabe iye anali munthu wophunzira. Iye anali mphunzitsi. Wapafupi usinkhu wa zaka 80. Iye anali wa Afarisi. Kapena mabwalo a Sanhedrin. Bungwe. Mgwirizano wa zitumiki. Iye anali mmodzi wa amuna akuluakulu awo. Mphunzitsi mu Israeli. Wankulu wa izo. Taganizani, mpunzitsi wa mkulu. Inde, iye ankawadziwa malamulo. Koma pamene zinafika kuti abadwe kachiwiri, iye anasowa na mlondola. Iye anali ndi njala ya izo. Iye ankadziwa kuti apo pamene nakukhala china chake chosiyana. Mabweredwe ake kwa Kristu sikuja anatsimikizira zimenezo. Anatsimikizira nso ichi, kumvelera kwa onse a iwo, koma panalibe mmodzi wa iwo anali nako kukhudzidwa komweko. Kumene iye anali nako, panalibe mmodzi wa iwo amene akanabwera kumeneko ndi kudzachita zimene iye anachita. Inu nonse, anthu mumamuweruza Nikodimo chifukwa chobwera usiku, iye anakafika kumeneko, iye anakafikako. Ine ndikudziwa anthu ena sangayesere nkomwe, masana kapena usiku. Koma, iye anakafika kumeneko. Ndipo iye ankasowa na mlondola. Ndipo iye anati, ambuye, ife, ochokera ku bwalo la Sanhedrin. Ife tikudziwa kuti ndinu mphunzitsi wobwera kuchokera kwa Mulungu. Chifukwa chiyani iye ankadziwa zimenezo? Iye anatsimikiziridwa. Mukona, iye ankafuna kuti adziwe chimene kubadwa kwa tsopano uku kumatanthauza. Ndipo iye anapita molondola kwa mmodzi woyenerayo. Chifukwa Mulungu anali atamutsimikizira kuti uyu anali na mlondola wake, Yesu. Taonani zimene iye ananena. Ambuye, ife tikudziwa kuti inu ndi mphunzitsi wochokera kwa Mulungu, chifukwa palibe munthu amene angathe kuchita zinthu zimene inu mukuchita, kupatulo angati Mulungu atakhala ndi iye. Iko kunali kutsimikizira pamenepo kuti analipo Mulungu wa moyo mkati mwa iye. Zimene iye ankachitira umboni. Si ine amene ndi kuchita ntchitozo, ndi Atate anga amene akukhala mwa ine. Indetu ine ndinena ndi inu, mwana sangathe kuchita kanthu mwa iye yekha. Koma zimene iye awaona Atate akuchita, zomwe zonso amachita mwanayo. Atate amagwira ntchitoyo, ndipo inenso ndimagwira ntchitoyo. Mwakulankhula kwina, Mulungu ankamusonyeza iye zoti achite, ndipo iye ankapita ndi kumakachita zimenezo. Iye sankachita kalikonse mpaka Mulungu atamuuza iye kuti akachite izo. Amen. Awo ndiye maneno oona a zimenezo. Ngati ife titangochokapo ndi kumadikilira mpaka mzimu utatisuntha ife kuti tichite zimenezo. Ndi zimenezotu. Ndiyeno titadzipereka kwa thunthu mwa Khristu kuti iye asamachite kuti kankhakankha ife monga mmene iye amandichitira ine. Koma kugwedeza koyamba kwa kung'ono kwa mutu wake, inu muzikhala okonzeka. Ndipo popanda choti nkukuletsani inu. Chifukwa inu mukudziwa kuti ndi chifuniro cha Mulungu. Iye ankasowa na mlondola. Iyeyo anali na mlondola otsimikiziridwa. Iye akanakhoza kumalondoleredwa ndi namulondola uyu, chifukwa iye ankadziwa kuti namulondola uyu anali odzozedwa ndi Mulungu. Iye ankadziwa kuti miyambo imene iye anali atayitumikira mwina mwake mwa Afarisi, Asaduki ndi china chilichonsecho, iye anali atatumikira tizikhulupiriro timeneto njira yonseyo, ndipo sanaone kanthu kalikonse kakuchitika. Koma apa panabwera munthu poonekera akunena kuti iyeyo ndi Mesiya wolonjezedwa wa Baibulo. Ndiye iye anatembenuka ndi kumachita ntchito kumene za Mulungu. Yesu anati, ngati ine sindichita ntchito za Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Koma ngati inu simungathe kundikhulupirira ine, mukhulupirire ntchito kumene zimene ine ndikuzichita. Pakuti izo zikuchitira umboni za ine. Ndiyenzo sadabwitsa Nikodimo anakhoza kunena kuti, Ambuye, ife tikudziwa kuti ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu, pakuti palibe munthu amene angachite zinthu zimene inu mukuchita wopanda Mulungu kukhala ndi iye. Mukuona, iye ankasowa na mlondola, ngakhale iye anali wamkulu wa chinthucho. Iye anali mkulu wa mpingo wake. Iye anali nawo udindo. Ndipo iye anali nawo malo okhazikika. Ndipo iye anali munthu wachikulire. Mosakaika amalemekezedwa ndi anthu onse kudusa mdzikolo. Koma pamene zinafika kuti abadwe kachiwiri, iye anasowa na mlondola. Chomwe chonso ife. Ife tikumusowa na mlondola. Kornelio, iye anali munthu wamkulu, munthu olemekezeka. Iye ankamanga machalichi. Iye ankawalemekeza Ayuda, chifukwa iye ankadziwa kuti chipembedzo chawo chinali cholondola. Ndipo iye ankapeleka mitulo. Ndipo iye ankapemphera tsiku lililonse. Koma pamene mzimu woyera unabwera, china chake chinali chitaonjezeredwa kwa mpingo, iye ankasowa na mlondola. Mulungu anamutumizira iye mzimu woyera. Iye anautumiza iwo mwa munthu Petro. Pakuti pamene Petro anali chiyankhulire mawu awa, mzimu woyera unagwa pa iye. Mulungu anagwiritsa ntchito na mlondola kudzera mwa Petro. Iye anamugwiritsa ntchito iye, chifukwa iye anamulondolera Kornelio kunjira yolondola. Ndipo pamene iye anali chiyankhulire, mzimu woyera unagwa pa mitundu amenewo. Ndiye iye anati, kodi munthu angaletse madzi kuti awa asabatizidwe? Mukuona, apabe na mlondola akuyankhula. Osati Petro, chifukwa ilo linali gulu la Myuda, kapena mitundu. Osayera auve kwa iye. Ndipo iye sanafuna nkomwe kuti apiteko. Koma ana mlondola anati, ine ndikukutuma iwe. Iwe umachita zinthu zimene iwe siungaganize kuti ungazichite. Pamene na mlondola atenga ulamuliro wa thunthu. Pamene iwe umulola iye kuti azikulondolera iwe. Oh, ndizodabwitsa bwanji zimenezo. Kumatsogozedwa ndi mzimu woyera. Iyeyo ndina mlondola. Chabwino. Iye anayankhula kudzera mwa Petro, ndipo anamuuza iye zimene iye amayenera kuti akachite. Iye pamene iwo onse analandira mzimu woyera, iye anati, ife sitingawaletse madzi poona kuti awa alandira mzimu woyera monga ife tinachitira pachiyambi. Ndipo iwo anawabatiza iwo mu dzina la Ambuye Yesu. Tsopano, Ndani anamutsogolera iye kuti akachite zimenezo. Namulondola amene ali mwa iye. Kodi Yesu sanawauze iwo, musaganizire zomwe muti mukanene, chifukwa simukakhala inuyo muzikayankhula, ndi Atate amene akukhala mwa inu. Iyeyo azikachita kuyankhulako. Amen. Ndindo akubwera chotsika kuchokera ku Yerusalemu. Ndipo Mulungu anali naye namulondola mdziko pa nthawi imeneyo. Mzimu Woyera. Ndipo Iye anali naye munthu kumusi uko amene anadzazidwa ndi namulondola uyu. Iye sanali nkomwe mlaliki. Iye anali ngati deacon. Ndipo Iye anali kumusi uko akuchiritsa odwala ndi kutulutsa ziwanda. Ndiponso akukondoweza kwambiri. Chisangalalo chachikulu chinali mu mzindawo. Iye anali nawo mazana anthu atasonkhana pomuzungulira Iye. Ndipo namulondola anati, tayenda mokwanira, tiye tibwelere mbali. Iye sanatsutsane naye namulondola wake. Musamatsutsane konse ndi mawu anamulondola wanu. Muzimutsatira Iye. Ngati inu simutelo, inu mudzafika posochera. Ndipo kumbukirani, pamene inu mwamusiya Iye, inu mumatsala nokha-nokha. Kotero ife tikufuna kuti tizikhala pafupi ndi namulondola. Kotero ali pa njira, Iye anati, usiyane nalo gulu ili tsopano Filipo, ndipo upite uko ku chipululu kumene kulibeko aliyense. Koma ine ndikukutumiza iwe kunja kumeneko, ndipo kumeneko kukakhala wina wake. Pamene ine ndizikakufikitsa iwe kumeneko. Apa panabwera mdindo wosungulumwa. Iye anali munthu wamkulu kwa mfumukazi kuja ku Ethiopia. Kotero Iye anali akubwera chotsika, akuwerenga buku la Yesaya. Ipo namulondola anati, upite pafupi ndi galetayo. Ndipo Iye anati, kodi iwe ukumvetsa zimene iwe ukuwerenga? Iye anati, kodi ine ndingamvetse bwanji, pamene palibe munthu woti andilondolele ine. Oh my! Koma Filipo anali naye namulondola. Amen. Ndipo Iye anayambira kuchokera kulemba lomwelo, ndipo analalikira kwa Iye Kristu. Amen. Namulondola. Osati kumamuza Iye kachikhulupiriro kena, Iye anamuza Iye zanamulondola, Kristu. Ndipo Iye anakamubatiza Iye kumeneko madzi. Ndithudi izo zinali choncho. Oh, mmene ine ndimazikondera zimenezo. Pamene Israeli anachoka ku Igupto, akupita ku dziko lolonjezedwa mu Exodo 13:21, Mulungu ankadziwa kuti iwo anali asanayendepo njira imeneyo mkale lomwe. Anali mailosi 40 okha. Komabe, iwo ankasowa china chake kuti chizipita nawo iwo. Iwo akanakhoza kuyitaya njira yawo. Kotero Iye, Mulungu, anawatumizira iwo namulondola. Exodo 13:21, china chake chonga ichi. Ine ndituma mngelo wanga patsogolo panu, lawira moto, kuti azikakusungani inu mnjira, kuti azikawatsogolera iwo waku dziko lolonjezedwa ili. Ndipo ana a Israeli amatsatira namulondola ameneyo. Lawira moto usiku, mtambo masana. Pamene ilo laima, iwo amaima. Pamene ilo limayamba kuyenda, iwo ankaenda. Ndipo pamene Iye anawafikitsa iwo pafupi ndi dzikolo, ndipo iwo sanali wokwanira kuti akaloweko, Iye amawatsogoleranso iwo kuti abwerere ku chipululu kachiwiri. Iye sakanatha kupita nawo iwo. Ndicho chimene chilipo mpingo lero. Mosakaika kumeneko ndi kupirira kotalika kwa Mulungu lero, monga izo zinali mu masiku a Noa, pingo ukanakhala utapita, ngati ukanati ungokonzedwa ndi kukhala mu dongosolo. Ma Iye akuyenera kuti azitilondolera ife mozungulira-zungulira ndi kumazungulira. Israeli ankadziwa mochepa. Pamene iwo anali akufula, waona asilikali a Igupto atafa. Akavalo atamizidwa m'madzi. Agaleta a Farao atakutubuzika cha dodolido. Iwo anakhala nacho chigonjetso chawo. Mose ali mu mzimu, akuimba mu mzimu, Miriamu akuvina mu mzimu. Ndipo ana akazi a Israeli, akuthamanga chokwera ndi chotsika, akupita ku gombe, akufula ndi kumavina. Iwo anali ndi masiku ochepa kuti akafike ku mkaka ndi uchi. Iwo ankadziwa mochepa kuti utali wake unali zaka 40, chifukwa iwo anayamba kumang'ung'udza motsutsana ndi Mulungu ndi namulondola. Ndipo ife tikuzipeza tokha mwa njira yomweyo. Ine ndikupita ku Shreveport ndikatha kuno. Ndipo Mzimu Woyera unagwa pa tsiku lothokoza zaka 50 zapitazo mu Louisiana pa tsiku lothokoza. Momwe mpingo wagwera kuyambira nthawi imeneyo. Kodi inu mukuzindikira kuti mpingo wa Roma Katolika pakuyamba kwake unali mpingo wa Chipentekoste? Icho choonadi. Ndizoona. Iwo unali mpingo wa Chipentekoste. Koma akulu akulu okhutala anayamba kumalowamo ndi kumasinthama malemba a Mulungu kupita kumiyambo yawo. Amawonjezera kwa iwo nthano ndi zina zotero. Ndipo taonani zimene iwo ali nazo tsopano. Mulibemo kachidutswa kalemba mu zili zonse za izo. Iwo analoweza malo china chake kwa china chakenso, chidutswa cha mkate mmalo mwa mzimu woyera. Iwo analoweza malo kukonkha malo mwa kumiza. Iwo analoweza malo Atate Mwana ndi mzimu woyera, malo mwa Ambuye Yesu Kristu. Iwo analoweza malo nkhani zonse za zikulu izi za Mulungu zimene zinayikidwira kwa ife. Ndipo iwo alikutali kwambiri, kutali zedi ndi chiphunzitso cha mmalemba. Ndipo Chipentekoste chinagwa mu Louisiana zaka 50 zapitazo. Ndipo ngati icho chingaime zaka zina mazana awiri, icho chidzakhala kutali kuposa mpingo wa Katolika. Ngati icho chizipitilira kumagwa momwe chachitira zaka 50 zapitazi, chifukwa iwo akungowonjezera kwa izo nthawi zonse mosalekeza. Azilaliki akachitidwe kachikale anapita. Misonkhano ya munsewu inu simumamvapo mkomwe za umodzi. Chinthu chonse chimene ife tili nacho ndi gulu la Hollywood litaonjezekera kwa izo. Akazi atsitsi lodula, atavala kabudula, atazilocha ndi china chilichonsecho akumazicha okha a Kristu. Karike kena kake kali ndi gitala kakuthamanga chokwera ndi chotsika pamalopo. Ndipo akazi atavala dress yothina kwambiri ngati kanyimbi osendedwa, ali ndi khungu lili panja pafupifupi. Akuzigwedeza uku, akuzungulira pamwamba pa nsanja, akuthamangathamanga pa nsanja. Kumavina atavala ndolo za mkhutu zikulowendera pansi. Atameta tsisi lawo mwa mametedwe adona watsopano wa dzikoli. Ndiye nkumazicha choka kuti ndi Chikristu. Chimene ife tikusowa ndi kapembedzedwe kachikale kotumizidwa ndi Mulungu. Chipembedzo chodzudzula chimene chingadzudzule chidziko chimenecho kuti chichoke mu mpingo. Ife tikusowa kuti tibwelere kwa mzimu woyera ndi moto. Tibwelere kwa chinthu chimene chimawotcha litsilolo. Kubweletsamo kalalikidwe kachipembedzo chachikale chopangitsa kumwamba kukwezeke ndi gehena kukhala yotentha kulunjikitsa mpope wa mfutiyo. Ife tikusowa malalikidwe a mtundu umenewo. Koma iwe ukachita zimenezo lero, osonkhana ako akutulutsamo iwe. Nthawi zina azilalika abwino amasocheletsedwa ndi mpingo wawo. Ndicho chifukwa ine ndilibe chipembedzo. Ine ndili nalo likulu limodzi, limenelo ndilochokera kumwamba. Kulikonse kumene iye akunditumako, kumeneko ine ndidzapitako. Chilichonse chimene iye adzanena, ine ndikachinena. Ife sitikufuna chipembedzo ayi. Mpingo uno ukadzayamba kumalankhula za chipembedzo, inu mudzasiyana naye mʼbusa wanu nthawi yomweyo. Ine sindingathe kumapitirira nawo iwo osati maminita asanu. Mpingo uliwonse umene unachitapo chipembedzo umapita kumbewu. Ndipo tandiwuzani ine umodzi umene sunatero, ndipo munduze ine umodzi umene unadzaukanso kachiwiri. Mzimu woyera umatumizidwa kuti udzatsogolere mpingo osati gulu lina la amuna. Mzimu woyera ndiwo luntha lonse. Anthu amayamba kumakhuthala, amakhala osayanjanitsika. Mulungu anawawuza iwo kuti iye adzawatumizira iwo na mlondola. Iye akanadzawatsogolera iwo munjirayo. Ndipo nthawi zonse pamene iwo amatsatira lawi la moto lija, iwo amakhala ali bwinobwino. Iye anawatsogolera iwo mpaka anakafika ku chipata cha dziko lolonjezedwa. Ndiye basi ndimomwe iye akanathera. Ndiye Yoswa wankhondo wamkulu uja. Mukukumbukira tsiku limene iye anawawuza iwo, mukaziyeretse nokha tsiku lachitatu Mulungu atsegula Yorodani kumusikuno, ndipo ife tidzakawolokako. Tsopano penyani zimene iye ananena, ine ndimazikonda izi mulemba. Iye anati, muzikakhala pafupi kumbuyo kwa likasa, chifukwa inu simunayambe mwayendapo mkale lonse mnjira iyi. Kodi likasa linali chiyani? Mau! Osati muziyendanso njira zanu za chipembedzo tsopano, zikhalani kumbuyo komwe kwa mau, chifukwa inu simunayambe mwayendapo mkale lonse mnjira iyi. Ndipo mbale ngati inayamba yakhalapo nthawi imene mpingo wa Chikristu uyenera kuzipima okha ndi pakali pano. Pakali pano ndi pamene msonkhano waukulu uwu ukuchitika ku Roma pakali pano. Zosianitsa zikupangidwa chitaganya cha mipingo pamene zipembedzo zonse izi zikupanga chitaganya palimodzi kuti akapange fano la chirombo chimodzi-modzi basi zimene Bible limanena. Ndipo inu mukudziwa zimene ife tinanena mmawa uja mu mauthenga. Ndipo ndi ife tili apa basi chilichonse chili pa khomo, ndipo anthu akumatsatirabe kachikhulupiriro. Kuli bwino kuti inu muzikhala kumbuyo kwa mawu. Mawu azikutsogolerani mpaka muwoloka, chifukwa mawu ndi Khristu, ndipo Khristu ndi Mulungu, ndipo Mulungu ndi Mzimu Woyera. Muzikhala kumbuyo kwa mawu. Oh, inde Bwana. Muzikhala ndina mlondola ameneyo. Muzikhala kumbuyo komwe kwa Iye. Musamapite kutsogola kwa Iye. Inu muzikhala kumbuyo kwa Iye. Muzimulola Iye kuti azikutsogolerani inu, osati inu muzimutsogolera Iye. Inu muzimulola Iye kuti azipita. Yoswa anati, tsopano inu simunayambe mwayendapo mkale lomwe mnjira iyi. Inu simukudziwa kanthu za njirayo. Ndilimene lili vuto lero. Inu simumasowana mlondola kuti akutsogolereni inu pa msewu wotambalala. Oh, inu mumadziwa mitsitso yonse ndi china chilichonse. Inu mukuidziwa njira yonse mpaka kwa tchimo. Palibepo, oh, inu mwakhala mulipo nthawi yayitali. Palibe kufunikira kuti wina wake azikuwuzani inu za zimenezo. Inu mukudziwa madulira onse. Ndizoona. Za tchimo lililonse, inu mukudziwa zonse za izo. Palibe munthu angakuwuzeni inu momwe munga mabere. Inu mukuzidziwa zimenezo. Palibe munthu angamakuwuzeni inu momwe mungamatukwanile, inu mukuzidziwa zimenezo. Palibe munthu amene angakuwuzeni inu momwe mungamachitire zinthu zoyipa izi, chifukwa izo zamatidwa pa mtengo uliwonse kulikonse. Koma kumbukirani, anthu inu amene muli a Khristu, inu mwawolokako, inu mwafika mu dziko lina, inu mwabadwa mwatsopano, inu mwafika mu dzikolo, dziko la kumwamba. Inu muli mdziko lolonjezedwa. Inu mukoza kuyang'ana. Inu mukuidziwa njira yanu kuzungulira pano. Oh mai, inde. Inu mukudziwa chiyani? Chiyani? Momwe mungayimire pa dzanja lina la makadi. Inu mumamudziwa joka pamene iye akusesereka chimene izo zimatanthauza ndi chilichonse monga choncho. Koma pamene zifika podziwa chiyelo ndi chilungamo ndi mphamvu ya Mulungu, ndi momwe Mzimu Woyera umagwirira ntchito ndi chimene iwo umachita, inu kuli bwino muzikhala kumbuyo kwa mawu na mlondola. Mukuona? Inu simunayambe mwayendapo mkale lomwe njira iyi. Chabwino, inu mukuti, ine ndinali munthu wa nzeru kwambiri. Ine ndinali ndi madegree awiri a ku college. Inu kuli bwino muyiwale zimenezo. Inde Bwana, ine ndinadutsapo ku seminale. Inu kuli bwino muyiwale zimenezo. Eya. Inu kuli bwino muzikhala kumbuyo kwa namlondola. Mumulole iye azikutsogolerani inu. Iye akuidziwa njirayo, inu simukuidziwa. Inu simunayambe mwadutsapo mnjira iyi. Chabwino, inu mukuti, iwo anadutsapo. Tione ngati iwo anateropo. Yesu anati, iwo amene anadutsapo njira iyi, zizindikiro izi zidzawatsata iwo. Dzina langa, iwo azizatulutsa ziwanda. Azizayankhula ndi malilime atsopano, kapena azizatola njoka, kapena akamwa zinthu zakupha, izo sizidzamawapweteka iwo. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Ambiri a iwo amazikana zimenezo, amakana izo. Amati iwo ngosa zodzedwa nkomwe. Iwo sakumutsatira na mlondola. Iwo akutsatira kachikhulupiriro kopangidwa ndi munthu. Inu kuli bwino muzikhala kumbuyo komwe kwa mawu, chifukwa inu simunayambe mwadutsapo njira iyi. Inu mukudziwa. Koma ndinu obadwa mwatsopano, ndipo inu munabadwira muchiyelo. Inu simunayambe mwadutsapo njira iyi. Inu muna, ngati inu mukudutsa njira iyi, inu muyenera kuti mukadzere kuchiyelo. Chifukwa ilo ndi dziko latsopano, moyo watsopano, anthu atsopano. Inu mubwera kuchalichi, ndipo inu mumumba wina akuimilira mkufula. Ulemelero kwa Mulungu. Haleluya. Bwanji inu mungati, mai, kalanga. Iwo samachita nkomwe zimenezo kuchalichi changa. Ine ndi nyamuka, ndipo ndi zipita. Mukuona, muzikhala osamala, muzikhala kumbuyo kwa mawu tsopano. Muzilolana mlondola azikutsogolerani inu. Iye adzakutsogolerani inu muchoonadi chonse, ndipo azidzawulula zinthu izi zimene ine ndayankhula nanu inu. Iye azidzakusonyezani inu zimenezo. Iye azidzakuwuzani inu zinthu zimene zili mkudza. Namlondola ona, musamapite kwa bishop, muzipita kwa namlondola. Usamapite kwa aliense koma kwa na mlondola. Iyeyo ndi mmoja amene anatumizidwa kuti aziza kulondolela ni inu. Iyeyo ndi mmoja amene ati azichita zimenezo. Mulungu wakupatsa ni inu na mlondola. Muzitenga njira yopelekedwa ndi Mulungu. Vuto lake lelo ndi lakuti, anthu amene amabwera kuchalichi, amango kala maminiti pang'ono, china chake chikuchitika chimene iwo sanachizolowere, ine ndinachita naye chidwi mkazi wa ng'ono, ochokera kumpingo ofunda ozizira. Ndinango mupempherera iye, Mulungu amuchilitsa mkazi wa ng'onoyo. Iye sama zimvetsa izi, iye sama ziwa kanthu za zimenezo. Iye anadzalowa, iye anati, sama zidziwa, koma ine ndinamuuza iye, bwera ndipo udzandione ine. Iye amakhala ngati amachita manyazi, ndiponso amakaikira. Koma na mlondola anakhala kumuuza iye, zisunhabe. Iye anachigira icho, ndi zimene zotu. Mukuona, ndi chifukwa cha mzimu woyera, umene umatilondolera ife ku zinthu zimenezi. Mukuona, Mulungu alinayo njira yoperekedweratu. Kodi inu munayamba, mwaona apo atsekwe akutchire, akamauluka. Abaka akamapita kumwera, chabwino tsopano kumbukirani, baka wang'ono wakale uyo, anabadwira kutsidya uko pa dziwe kwina kwake. Iye sakudziwa kumawa, kumpoto, kumadzulo ndi kumwera. Iye samadziwa kanthu koma dziwe lija la uko kumapili ku Canada. Iye sanayambe wachokako kudziwe limenelo, koma iye anabadwa ali mtsogoleri. Kabaka kakang'ono ako, kanabadwa kuti kadzakhale mtsogoleri. Ndipo chinthu choyamba usiku wina uko kunali chisanu cha chikulu chinabwera pamwamba pamapiri. Chimachitika ndi chiyani? Mphepo yozizira iyo imatsikira kudutsa pamenepo. Ine ndikukhoza kulingalira iye akunjenjemera kuti amai, kodi ichi chikutanthauza chiyani? Mukuona, iye anali asanayambe wamvererapo nyengo yozizira chomwecho mkale lomwe. Iye amayamba kuzindikira. Pozungulira, iye ameyamba kuzindikira mphepete mwadziwe, umo mukuyamba kuzizira, chisanu chikubwera pa dziwelo. Iye sakudziwa, koma mwadzidzidzi. Iye anabadwa kuti adzakhale na mlondola kwa gluilo la abakha. Iye amalumphira pakati pomwe pa dziwelo, pamene izo zamukhudza iye. Inu muzicha izo zimene inu mukufuna kuzicha, ife timazicha izo kudzoza. Kapena inu mukhoza kuzicha izo, obasi, kununkhiza. Chiri chonse chimene chiri, iye amalondolera pakati kumene pa dziwe limenelo, kutulutsira mulomo wa ung'ono uwo mmwamba ndi kumapita, honk honk, honk honk. Ndipo bakali yense pa dziwelo amabwera kumene kwa iye. Bwanji, iwo akumudziwa mtsogoleri wawo. Basi momwe iye amachitira honk. Ngati lipenga lipeleka mawu osamveka, ndani angazikonzeketsire yekha wakunkhondo? Londola. Ndani angazikonzeketsire yekha wakunkhondo ngati lipenga likupeleka mawu osamveka? Chabwino ngati baka wang'ono uyo akapeleka honk osamveka, ndani angazikonzeketsere kuti auluke? Baka wang'ono wakale uyo amatulutsa mwamba mlomo wake wang'ono panja apo ndi kufula honk 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 honk. Ndipo baka wang'ono aliense amabwera kwa iye honk 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 honk. Ndi awapa amakhala nacho chisangalalo chotelocho pomwe apo mkati mwa dziwe limenelo. Basi kumangotembenuka tembenuka ndi kumatembenuka. Pakapita kanthawi iye amamverera izo zikusunthira pa iye. Iye ayenera kuti azipita. Iye amayika mapiko ake ang'ono pansi ndi kumauluka kuchoka mu dziwe limenelo, kukwera mwamba mu mlengalenga ndi kutembenuzika nthawi zinayi kapita zisanu ndi kumapita molunjika basi wa ku Louisiana monga momwe iye angapitire. Baka aliyense ali kumbuyo kwa iye honk 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 honk. Apa iye akubwera. Bwanji, iye ndina mulondola. Amen. Abaka amamudziwa na mlondola wawo. Mpingo suku mudziwa. Ea, iye amadziwa zote achite. Tayang'ana anipa atsekwe akale aja, akuchokera komwe uko ku Alaska. Tsopano pali tsekwe wa mphongo wokalamba, amawatsogolera iwo, ndipo atsekwe amenewo amayenera kumamuyang'ana tsekwe wa mphongoyo mwabwino kwambiri. Iwo amayenera kuti azidziwa zomwe tsekwe wa mphongoyo akulankhula. Kodi inu munawerenga zimenezo mu Luke magazine kuno pafupi zaka zinayi zapitazo, pamene tsekwe wa mphongo wokalamba nthawi ina samadziwa zimene iye ankachita. Ndipo iye anatsogolera gulu la tsekwe njira yonse mpaka ku England. Ndi zoona zimenezo. Sizimadziwika kuti iwo anayamba akhalapo mu England mkale lomwe. Bwanji, iwo sana muzindikire nkomwe mtsogoleri wawo. Tsekwe wokalamba uyo samadziwa kumene iye amapita. Ndipo tsopano iwo alikumeneko, ndipo sangathe kubwereranso. Ndilimene lili vuto ndi khamu lonse la tsekwe awa lero. Iwo akumakhalabe mchigulu, iwo akuti, Luke magazini ija inati, atsekwe awa akumakhala mchigulu ndi kumauluka pamwamba pa England, koma iwo sakudziwa kuti abwerera bwanji. Ndimomwe zilili ndi atsekwe ena awa, amene ine ndikuwadziwa. Inu mumakhala ndi chigulu, ndi msonkhano waukulu wautali, ndi kukhala ndi alaliki ena kubwerapo ndi kudzalalikira kwa kanthawi, koma inu osadziwa kuti mukupita kuti. Mango zungulira mchigulu, chifukwa inu muli ndi tsekwe wino wa mphongo, amene akukutsogolerani inu kuphwando la chipembedzo, ndipo osafuna kuti mubwerere ku mawu a Mulungu, kubwerera ku ubatizo wa Mzimu Woyera. Ndiyeno ife nkumadabwa chifukwa chimene ife tilibe chitsitsimutso mu masiku athu ano. Mukuona, inu mwenina kupeza liu lotsimikiza limenelo. Liu limenelo ndi lipenga la uthenga, likupuma uthenga, mawu aliwonse a Mulungu. Osati kachikhulupiriro, osati chipembedzo, koma Baibulo, Mzimu Woyera. Zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Mukuona, ndipo apo iwo akumayenda mu msewu. Tsekwe wa mphongo nthawi ina, iwo amati, anaphetsa gulu, kufuna kuyesera kuti awaulutsire iwo mu mdima. Samadziwa kuti akupita kuti iye mwini. Ndipo iwo onse anakagunda mapiri kunja ugo. Ndipo ena iwo anachita kunyenyeka na phulika. Zedi, iwo amayenera kuti azidziwa mawu awo otsimikizika. Baka wang'ono wokalamba uyo, ngati iye akhala ndi mawu otsimikizika, ndipo aliyense nkumawadziwa iwo. Iwo amakhala ndi phwando la mchigulu pang'ono ndipo amapita kummwera. Kodi iwo amapitira chiyani kumeneko? Kumene kulibe kuzizira. Tsopano ngati Mulungu anamupatsa Baka nzeru zokwanira kuti azidziwa momwe angazembere kuzizira, iye ayenera bwanji kuti aupatse mpingo. Ngati Baka angathe kuchita izo mwakununkhiza, nanga bwanji Mzimu Woyera mu chalichi? Iwo uyenera kuti uzititsogolera ife kuchoka ku miyambo ya kale ndi tizikhulupiriro ndi zinthu, kupita mu ubatizo wa ulemelero wodabwitsa wa Mzimu Woyera. Iwo umabweretsa ukoma, chidziwitso kupirira umulungu ndi Mzimu Woyera. Ndicho chimene na mlondola weni angatsogolere, chifukwa iye sangapume china koma uthenga, mawu a Mulungu basi. Zedi, inu mukusowa na mlondola. Pamene amuna anzeru, iwo sankadziwa kanthu za Mulungu. Iwo anali amatsenga. Iwo anali ochokera kummawa. Inu mukudziwa Bible limati, ife taiona nyenyezi yake kummawa, tabwera kuti tidzamupembedze iye. Iwo anali ochokera kumadzulo, iwo ankayangana kummawa ndipo anaiona nyenyezi yake. Kapena ankayangana kumadzulo, iwo anali kummawa. Ife tinali kummawa ndipo taiona nyenyezi yake kumadzulo. Mukuona, ife taiona nyenyezi yake kummawa ndipo taonani, iwo anali kummawa. Pamene ife tinali kummawa, ife tinaiona nyenyezi, ndipo ife tabwera kuti tidzamupembedze iye. Ine ndikukoza kulingalira ndikwaona anthu amenewo akukonzekera kuti azipita. Ine ndikukoza kulingalira mmodzi wa akazi awo akulankhula kwa iye akuti, mukuti mwalongedza zonse, koma nanga kampasi yanu ili kuti? Iye anati, ine sindigwiritsa ntchito kampasi nthawi ino. Anati, kodi inu mukawoloka chotani mapiriwa? Kumbukirani, iwo anali woti akawoloka mtsinje wa Tigris ndi kukatsika podzera mzigwa ndipo bwanji. Iwo anali ndi ulendo wa zaka ziwiri pangamira. Kodi iwo akanachita motani izo? Anati, chabwino, iwe sikutenga ngakhale kampas. Anati, ayi, inu mupita chotani? Ine ndikupita mwanjira yoperekedwa ndi Mulungu. Nyenyezi iyo apo inditsogolera ine kuti ndikafike kwa mfumu imeneyo. Ndi zimene zotu. Ife taiona nyenyezi yake kummawa, ndipo taitsatira iyo njira yonse kuno kumadzulo kuti tidzamupembedze iye. Kodi iye alikuti? Iwo anatsatira njira yoperekedwa ndi Mulungu. Iwo anamangidwa ndi mulu wa tizikhulupiriro kumusiuko mu kanthawi pang'ono. Iwo anafika mu Yerusalemu ndipo anayamba kumakwera ndi kumatsika mu msewuwo. Anthu ovala bwino awa akumati, alikuti iye wabadwa ali mfumu ya Ayuda. Chabwino, ameneyo anali likulu, ameneyo anali Yerusalemu. Ndithudi mpingo wa ukulu umayenera kudziwa china chake cha izo. Alikuti iye wabadwa ali mfumu ya Ayuda. Ife taiona nyenyezi yake kumawa. Ife tabwera kuti tizamupembedze iye. Alikuti iye. Bwanji, iwo anapita kwa abusa akuti ndi akuti ndi kwa wansembe wankulu wakuti ndi wakuti. Palibe aliyense wa iwo ankadziwa kanthu za ichi. Bwanji, pali mmodzi wabadwa ali mfumu ya Ayuda. Alikuti iye. Iwo samadziwa. Koma uko kunali gulu la zibusa kunja uko kumbali ya pili. Anali ali ndi nthawi imeneyo. Inde bwana. Chifukwa iwo anali atabwera njira yoperekedwa ndi Mulungu. Kotelo iwo anangokhala kumeneko. Ndipo malunjika iye anati, ine ndikuwuzani inu zimene ife tiyenera kuti tichite. Ife tiyenera kuti tikhale ndi msonkhano wa gulu lathu. Kotelo iwo anayitanisa bungwe la Sanhedrin. Ndipo nkumakambirana ngati iwo amva chilichonse cha izo. Ayi, ife sitinadziwe kalikonse za izo. Ndicho chinthu chomwe chonso chilipo lero. Iwo sakudziwa kanthu zana mlondola uyu, mzimu woyera uwu, umene umachilitsa, kudzaza, kupulumutsa, ukubweranso kachiwiri. Na mlondola amene anatuza ife zinthu zonse izi, zimene zinachitika, ife tili pakati kumene pa izo. Wozindikira za malingaliro a mtima. Iwo sakudziwa kanthu za izo, iwo amazicha izo kuwerenga maganizo kapena china chake. Iwo sakudziwa chota anene za icho. Chotero inu mkuona amuna anzeru aja pamene kumbukirani, pamene iwo anakalowa mu Yerusalemu nyenyeziyo inasowa. Ndipo nthawi zonse pamene inu mufunafuna tizikhulupiriro ndi munthu wachipembedzo kuti akutsogolereni inu kwa Mulungu, thandizo la Mulungu limakuchokerani inu. Koma pamene iwo zinawadwalitsa ndi kuwatopetsa izo, nawasiya iwo, nasiya tizikhulupiriro ndi zipembedzo za Ayuda amenewo, natuluka mu Yerusalemu, ndiye nyenyeziyo inawaonekeranso. Ndipo iwo anasangalala ndi chisangalalo chachikulu. Iwo anamuonanso na mlondola. Oh, momwe zimakhalira ukalowa mu mpingo wina ozizira wakale. Kenako ndikukabwelera kwa wina wabwino uli pa moto. Mukuona na mlondola akutsogolera kusiyana kwakeko. Eya, ife taiona nyenyezi yake kumawa, ndipo tabwera kuti tidzamupembedze iye. Yoshua ananena ndiwo, tsopano inu muzisatira likasa, chifukwa inu simunayambe mwayendapo njira iyi kale. Mulungu sangalole kuti likasa limenelo lizipita kulikonse koma koyenera. Aliyense ankatsatira ilo, ndipo ilo linapita mpaka linakawoloka Yorodani. Chomwe chonso zililero mwanzi moyera. Inde bwana, chinthu chokhacho chimene ife tikuchidziwa kaya ndi mzimu woyera kapena ayi, ife tikuona kuonetsera maonetseredwe a iwo, maonetseredwe akutsimikizira mawu a Mulungu. Tsopano osatikale litali, gulu la abale linali ndi magazi ndi mafuta, ndipo zimenezo nzabwino ngati iwo akufuna kuti azichita izo mwanjira imeneyo. Zimenezo sindicho chitsimikiziro kwa ine, uko ndikutsimikiziridwa kwa lemba, mukuona. Ola ngati izo zikutsimikizira zimene Mulungu ananena, zimenezo zilibwino. Iwo anati, ichi ndi chifukwa chimene inu muli nawo mzimu woyera, inu muli ndi mafuta mdzanja lanu. Tsopano ine sindingatsatire zimenezo, mukuona. Ayi, ine sindimakhulupirira kuti mafuta amakhala ndi chochita chilichonse ndi izo. Ndipo ngati ali magazi amenewo amene ati azikachiza ndi kumapulumutsa, chachitika ndi chiyani ndi magazi a Yesu Khristu? Ngati mafuta amenewo akumachilitsa, nanga bwanji mikungirima yake? Mukuona? Ine ndikukonda na mlondola atabwera. Amene amakubweretsa iwe kwa choonadi cha mawu. Ndiye iwe umadziwa kuti wazikika ndipo wakonzekera kuwerenga chotsitsa. Iko kulondola, wakonzekera kuti ulukire kutali. Inde bwana. Eya, chifukwa chani? Na mlondola ndi mmodzi amene amazipangitsa izo kukhala zeni. Ine ndili ndi lemba apa, ine ndinali nditapereka malemba awa, koma ine ndikufuna kuti ndiwerenge ili. Ndi Petro wachiwiri, mutu woyamba, ndi Meya 21. Pakuti uneneli sumabwera mu nthawi zakale mwakufuna kwa munthu. Koma mwamuna woyera Mulungu amayankhula pamene iwo asunthidwa ndi mzimu woyera. uneneli unkabwela motani osati makufuna kwa munthu tizikhulupiriro tachipembedzo koma mwachifuniro cha Mulungu pamene amuna oyera ankasunthidwa ndi mzimu oyera iye nthawi zonse wakhala ali na mlondola wa Mulungu umenewo unali mzimu oyera umene unali mulawi la moto lija umenewo unali mzimu oyera munthu aliyense akudziwa kuti ameneyo anali Khristu Mose anasiya Egupto anachiyesa chitonzo cha Khristu chuma chachikulu kuposa cha Egupto chicha Khristu anali mmodziyo chabwino pamene iwo ankaima kunja uko ndikumati chabwino inu mukuti ndinu bwanji sindinu au sinku oposa zaka makumi asanu ndipo inu mukuti munamuona Abrahamu iye anati asanakhalepo Abrahamu ine ndine anali mmodzi amene anakomana ndi Mose mulawi la moto muchitsamba choyaka inde bwana iye anali Mulungu atasandulika thupi osati munthu wachitatu munthu yemweyemweyo muudindo wina osati a Mulungu atatu maudindo atatu a Mulungu mmodzi kulondola chabwino tsopano lemba nthawi zonse pamene Mulungu apereka iye amapereka chopambana pamene Mulungu anapereka njira yowulimbikitsira mpingo wake iye anapereka chopambana pamene iye anampatsa Adamu ndi Eva munda wa Eden chimene iye anawapatsa iwo chinali mawu ake inu muzikhala kumbuyo kwa mawu awa ndipo mukhala otetezeka koma ngati inu muchoka kwa iwo tsiku limene inu mudzadye za umenewo tsiku limenelo inu mudzafa Mulungu sanayambe wasinthapo kachitidwe kake ndipo Satana sanayambe wasinthapo kake momwe iye analowela mwa Adamu ndi Eva iye akulowanso mwa iwo lelo bwanji pakuyesera kuwalingalira iwo tsopano ndizomveka kuti Mulungu sangatero oh Mulungu anati anatero Satana koma ndithudi Mulungu woyera sangachite izi ndithudi iye adzatero chifukwa iye anati iye akanadzatero ndipo ndizimene anthu amanena lero oh tsopano dikirani inu simukukhulupirira tsopano ngati ine ndimapita ku chalichi ndipo ine ndimakapereka zakhumi zanga ndipo ine ndimachita izi zinazo Mulungu akandikana ine kumeneko kupatula ngati munthu atabadwa kachiwiri iye sadzaumvetsa mkomwe ufumu wa Mulungu mukuona kulibeko zowiringula chabwino munthu wachikulire osauka mkazi wachikulire osauka ulipo moyo wabwino wachikulire njira yokhayo imene iwo ati adzamuonere konse Mulungu ndikuti abadwe kachiwiri ndizokhazo ine sindikusamala kuti ndi ang'ono bwanji akulu bwanji achichepere bwanji zimene iwo achita chiwerengero cha momwe iwo anapitira kuchalichi zipembedzo zingati zimene iwo akuzidziwa ndi kachikhulupiriro kochuluka bwanji iwo angakabweleze inu mumayenera kuti mubadwe kachiwiri kapena inu simuli mkomwe pa maziko kuyamba ndi kuyamba ndiko kulondola ndendende hotelo inu mukuona inu mukusowa na mlondola iye adzakulondolerani inu kwa choonadi ndipo choonadi ndi mawu iye adzakulondolerani inu ndipo nthawi zonse izo zakhala zili choncho Mulungu samasowa kuti asinthe kanthu chifukwa iye ndi wopanda malire ndipo iye amadziwa chimene chili chopambana iye ndi wopezeka ponseponse iye ndi wodziwa zonse iye ali chilichonse ndiko kulondola Mulungu ali kotero iye samasowa kuti asinthe chabwino iye ndi wotsimikizira wa njira imene iye akukulondolerani inu mzimu oyera na mlondola iye ndi wotsimikizira wa mawu omwewo amene iye akuwaphunzitsa tsopano Luka anatsogozedwa ndi na mlondola kuti akanene kuti pitani inu ku dziko lonse mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse iye amene akhulupirira ndipo nabatizidwa adzapulumutsidwa iye amene sakhulupirira adzawonongedwa ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira mu dzina langa iwo azidzatulutsa ziwanda azidzalankhula ndi malilime atsopano azidzatola njoka azidzamwa zinthu zakupha azidzayika manja pa odwala ndipo iwo azidzachira ndipo Baibulo linanena kuti iwo anapita konsekonse akutsogozedwa ndi na mlondola inu mukudziwa anakalalikira mawu ndi zizindikiro zikuwatsatira kodi chinali chiyani icho na mlondola akutsimikizira kuti icho chinali choonadi ako kanali kachitidwe ka Mulungu umo ndi momwe izo zinayikiridwira ako kanali kachitidwe kake iye sangathe kusintha kwa zimenezo chifukwa iyeyo ndi wopanda malire amen iye sangathe kusintha kwa zimenezo iye ndi Mulungu Ine ndikoza kusintha, ndine munthu. Inu mukoza kusintha, ndinu mwamuna kapena mkazi. Koma Mulungu sangathe kusintha. Ndine wamalire, ine ndikoza kulakwitsa, ndikunena zinthu molakwika. Tonse ife tikoza kutero. Koma Mulungu sangathe kutero, ndipo nkumakhalabe Mulungu. Lingaliro lake loyamba ndi langwiro. Momwe Mulungu amachitira poonekera, ndi momwe iye ayenera kuchitira nthawi zonse. Ngati iye ayitanidwa poonekera kuti apulumutse ochimwa, iye amamupulumutsa iye pa maziko a chinthu chimodzi. Nthawi ina akabweranso ochimwa, iye adzayenera kuti adzachite mwanjira yomweyo, kapena iye anachita molakwitsa pamene iye ankachita nthawi yoyamba ija. Amen! Ine ndimamukonda iye. Ine ndikudziwa kuti ndi choonadi. Ine ndili usinku wa zaka 53, ndakhala ndikulalikira uthenga kuno kwa zaka 33 ndi theka. Ine sindinayambe ndawaonapo iwo akulephera. Ine ndawaonapo iwo akuyesedwa nthawi zisanu ndi ziwiri kuzungulira dziko, mu mitundu yonse ya zipembedzo ndi china chilichonsecho, pamaso pa ochuluka ngati theka la miliyoni pa nthawi imodzi. Ndipo iwo sanayambe alepherapo. Ine sindimalankhula kuchokera ku buku lina lake. Ine ndimalankhula kuchokera ku chondichitikira ndekha, mwakuti ine ndikudziwa kuti Mulungu amayima kumbuyo kwa mawu ake, ndipo amawalemekeza iwo. Tsopano, ngati inu muli ndi mtundu wina wa kachikhulupiriro, inu kuli bwino muonetsetse zimenezo. Koma Mzimu Woyera udzawayikira kumbuyo mawu a Mulungu. Mu Yohana Woyera mutu woyamba ndipo ndime ya 1, iye anati, iye ndi mawu, iye ndinamulondola. Pachiyambi panali mawu, mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu ndi Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Mai, Petro anatsogozedwa kuti anene pa machitidwe 2:38, momwe ungalandilire Mzimu Woyera. Iye anati, lapani mmodzi aliyense wa inu, ndiye mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulukiriro cha machimo anu, ndiyeno namulondola akutengani inu kuchokera pamenepo mpakana. Eya, ndicho chinthu choti muzichita. Choyamba mulape machimo anu, kusakhulupirira kwanu, kuti inu simunazikhulupirire zinthu izi. Mulape, ndiyeno mubatizidwe, ndiyeno namulondola adzakutengani inu kuyambira pamenepo mpakana. Mukuona, ndiyo ntchito yanu. Ndi ntchito yanu kuti mulape. Ndi ntchito yanu kuti mubatizidwe. Ndiye ndi ntchito ya namulondola kuti akutengeni inu kuyambira pamenepo mpakana. Kukutsogolerani inu kuchokera ku ukoma mpaka kuchidziwitso, mpaka kukudziletsa, mpaka kuchipiriro, mpaka ku Mulungu. Ndipo mpaka kuchikondi cha pa abale, ndipo Mzimu Woyera uma kusindikizani inu. Mukuona, ndiye ndinu thunthu la mphumphu la Mulungu. Mwamuna weniweni wa Mulungu, mkazi weniweni wa Mulungu, wozikika mwa Khristu. Ine ndimazikonda zimenezo, amene wazikika mwa Khristu. Eha, Maliko anatsogozedwa ndi Mzimu Woyera, kuti alembe Maliko 16. Zona, Yohani anatsogozedwa, amene iye ankalemba chivumbulutso. Iye anatsogozedwa ndi namulondola. Iye nayenso anatsogozedwa ndi namulondola ponena kuti aliyense amene adzachotse mawu amodzi kuchokera umu kapena kuonjezera mawu amodzi umu yemweyo adzachotsedwa gawo lake kuchokera mbuku la moyo. Tsopano kodi inu mungaloweze bwanji china chake mmalo mwa mawu a Mulungu ndipo nkumanenabe kuti mukutsogozedwa ndi Mzimu Woyera? Sizikupanga ganizo la nzeru lililonse, si choncho izo. Ayi bwana, izo sizikupanga. Iye wakala ali namulondola wanga kudutsa mmoyo. Iye wandilondolera ine mpaka kumoyo. Iye anali yekhayo amene ananditsogolera ine kumoyo. Ndipo iyeyo ndi moyo wanga. Popanda iye, ine sindingakhale ndi moyo. Popanda iye, ine sindikufuna kanthu kalikonse. Iyeyo ali zonse mu zonse. Mu maola avuto langa, iye amayima pafupi nane. Dzulo iye anandidalitsa ine. Lero iwo achita chimodzi-modzi. Kodi ine ndingayembekezerenso chiyani? Zomwezo kwa nthawi zonse, lilemekezeke dzina lake. Amen. Inde bwana, iye analonjeza izo. Iye adzachita zimenezo. Iyeyo ndi moyo wanga. Iyeyo ndi namulondola wanga. Zonse mu zonse. Ine ndamudalira iye. Ine ndakhalapo nawo mayesero ena ovuta. Ine ndimamudalira iye kulikonse kumene ine ndikupita. Ine ndikufuna kuti inu muzichita zimenezo. Ngati inu mukupita kokachapa akazi inu, muzimudalira iye. Kati inu mukupita kutaoni, kamudalireniko iye. Ine ndinafika hapo nthawi ina pomaganiza kuti ine ndinali ngati munthu wantchire wabwino, inu mukudziwa, ndakhala ndikusaka kwambiri. Ine ndinkaganiza, ine sindingapusisidwe basi. Palibe amene angati, ine sindingathe kukutayikirani inu. Mayi anga analitheka mwenye, ndipo ine ndinkazikonda zimenezo, oh my. Ine sindinali woti ndingakutayikireni inu munkhalango. Ine ndimadziwa pamene ine ndiri, ndipo nditapita ku honeymoon. Ine ndinakhala ngati ndinamukhudzitsa pang'ono mkazi wanga. Ine ndinamuwuza iye, iwe ukudziwa okondedwa, icho chikhala chinthu chabwino kuti ife tikwatirane pa October 23. Chabwino ndi pamene Ambuye anandiwuza ine kuti ndidzachite. Ndipo ine ndinaganiza, tsopano kwa honeymoon pang'ono, ine ndinasunga ndalama zanga, ndipo ine ndidzakamutengera iye ku mathiti a ku Niagara, ndikukakwera ku Adirondack, ndikukachita kusaka pang'ono, mukuona. Kotero ine ndinamutenga iye ndi bile, iye anali basi kanthu kakang'ono ndipo. Kotero ine ndimayenera kuti ndimutengere iye ku honeymoon, ndipo uwo unali ulendo wokasaka nawonso, inu mukudziwa. Kotero ine ndinaganiza kuti icho chikhala chinthu chabwino kuti ndichichite. Ndipo kotero ine ndinamutenga iye ndi ine ndinawalembera bambo Denton wolondera, ndipo ife tinali tikukwera pamwamba pa phiri la Hurricane. Ndipo ine ndinati, bambo Denton, ine ndikubwera pamwambapo, ine ndikufuna kuti ndidzasake nanu chimbalangondo chilimwe chino. Ndipo iye anati, chabwino, bile udzabwere kuno. Kotero iye anati, ine ndidzakhala ndili pamwambapo pa tsiku lakuti lakuti. Chabwino, mkazi wanga ndi ine tinakafika kumeneko tsiku limodzi molawilira ndi bile. Ndipo kotero kanyumbako kanali katatsekedwa, zinalipo zapang'ono zoti zikukankhenipo kutchireko, kumene mbale Fred Sonfman ndi ine tinapitako osatikali litali, ndipo tinakaima pamenepo. Mzimu Woyera ine ndinamuona iye atayima pamenepo, kuwala kwa chikasu kuja kukuyenda mozungulira muchitsamba, ndipo Fred atayima pomwe apo. Iye anati, tabwera pambali, ine ndikufuna kuti ndilankhule nawe. Mawa anati, ukasamalire, iwo akutchelera iwe nsampha. Anati, ukakhale wacheru. Ndikulondola uko mbale Fred. Ndipo ine ndinapita, ndipo ndinakawuza mazana anthu usiku umenewo uko mu Vermont. Ine ndinati, pali nsampha umene wakonzedwera ine. Ine ndiziona zimenezo, ine sindikudziwa kuti zili kuti izo. Ndipo usiku otsatira omwewo, apo izo zinabwera. Zinali zili pamenepo, anati, nsampha uja ndi uu umene akutcherera, inde bwana. Koma Mzimu Woyera unanditsogolera ine muzoti ndikachite. Ndipo, oh my, uko kunali kulondola basi. Oh, ambira inu mukudziwa chimene izo zinali. Ine ndilibe nthawi yoti ndinene zimenezo. Koma nditayima apo pamalo amenewo nthawi imeneyo, kunangoyamba kuzizira tsiku limenelo, bambo Denton anali akubwera tsiku lotsatira. Ine ndinati, inu mukudziwa okondedwa, zikanakhala bwino ngati ine ndikanapeza gwape watonde wamkulu kuti ndidzapite naye ku nyumba. Ine ndinati, ife tinali, ine ndinachita kusunga ndalama zimenezo, ndipo ife tinali titakwatirana kumene. Ndipo ine ndinati, ife tipeza nyama yathu ya nthawi ya chisanu, ngati ine ndingakasake lero. Ndipo iye anati, chabwino kazipita bile. Anati, tsopano iwe ukukumbukira, ine sindinayambe ndakhalapo mutchire muno, iye anatero. Iye anali pafupi mamayilosi 25 pamwamba pamapiri, inu mukudziwa. Ndipo iye anati, ine sindikudziwa kanthu za izi. Ndipo iye anati, kotero ndine. Ine ndinati, chabwino, tsopano iwe ukukumbukira, zinali zaka ziwiri zapitazo, pamene ine ndinapha zimbalangondo zitatu zija. Kumeneko kunali pamwamba pomwe pa phiri apo. Ndipo ine ndinati, tsopano ine ndikapeza gwape watonde wamkulu, ndipo ife tipeza chimbalangondo china. Ndipo ine ndinati, ife tikhala nayo nyama yathu ya nthawi ya chisanu. Chabwino, izo zikumveka mwabwino ndithu, inu mukudziwa. Ndipo ife tinatola nthuza zakuda, ndipo tinapezanso malasha athu a nthawi ya chisanu imeneyo. Ndipo kenako bile anakawagulitsa iwo, ndipo Meda ndi ine tinadzawatenga iwo usiku, ine nditatsiriza kulondera kwanga. Kotero ndiye ine ndinati, chabwino, ine ndikukatenga mfuti yanga, ine ndipita kumusi kuno. Ine ndinati, kuli agwape ambiri kuno. Ine ndikapeza mmodzi. Ndipo ine ndinati, inu mukudziwa. Ine ndinati, ndiye ine ndikampeza iye. Ndipo ine ndinati, ife tidza, ine ndikhala ndikubwerera mukanthawi pang'ono. Iye anati, chabwino. Kotero, pamene ine ndina uyamba, zimakhala ngati motsika. Ndipo aliyense wa inu, anthu aku New Hampshire, ndi akuntunda uko mu New England, mukudziwa chimene chimatanthauza pamene chifunga chimenecho chitsikira pansi, kapena kwina kuli konseko mu mapiri, iwe sumadziwa kuti uli pati. Choncho basi, iwe sumatha kuliona dzanja lako patsogolo pako. Kotero, ndiye ine ndina uyamba otsika kudusa modulira pang'ono monga kumatsika pansi, ndipo ndinapita kudutsa kwawa ndi kumakwera. Ndipo ine ndinamuona kambuku, inu mumamutcha iye kuno kumbali ino ya dziko, ife timamutcha iye kumadzulo mpaka wankulu. Iwo amamutcha iye kumtunda uko mkango wa mphiri. Zonsezo ndi nyama yomweyomweyo, ndi mpaka. Kweni kweni chipene iyo ili. Haka yemweyo wotalika pafupi mapazi 9 kulemera pafupi mapaundi zana ndi teka kapena mazana awiri. Iye amaolo kansewu. Ndipo ine ndinatulusa mfuti mofulumira kweni kweni. Silinali liwilo lokwanira kuti ndingamuombere iye. Chabwino, ine ndinasuzumira pamwamba pa phiri ndi kumuthamangitsa mpaka uyu ndi kupenya masamba kumene iye anali akusunthirako inu mukudziwa. Ine ndimakhoza kumumva iye. Iye anali ndi mapazi anayi. Ine ndimadziwa kuti iyo sinali nyama ya miyendo iwiri. Mapazi ake anayi. Ndipo ine ndimadziwa kuti iye sanali gwape chifukwa gwape amachita mdidi. Ndipo iye amazemba mophweka kweni kweni mpaka inu mukudziwa monga choncho. Ndipo chimbalangondo chimagubuduza mapazi ake pamene icho chikuyenda. Ndipo kotero ine ndinadziwa kuti iye ayenera kukhala mpaka. Ndipo iye anali kumbuyo kwa chipika. Ndipo ine sindimamuona iye. Kufikira ine nditamuona iye, iye anali atapita. Ndipo ine ndinakayang'ana pamene iye anagwedeza masamba, inu mukudziwa, pamwamba pa phiri apo ndi kumatsika monga choncho. Ndipo ine sindinali kuona ntambo uwo umene umabwera nthawi zonse, inu mukudziwa, chifunga chikutsika pansi. Ine ndinatsikira pansi, ndinapita pansi kudusa chigwa cha chikulu. Ndipo ndinapita mpaka ndinakafika kwa zimphona ndi kumutsatira mpaka uyu. Ine ndinaganiza, ine ndimugwira iye posachedwa apa. Ine ndinawaona malo, ndipo ine ndithamangira pamalo okwera, ndi kukayang'ana ponse pozungulira monga choncho, ndi kusuzumira pozungulira, kuona ngati ine ndingathe kumuona iye, ndi kumvetsera mwatcheru kwenikweni, ndi kumatsikira pansi, ndi kufika pansi kachiwiri. Iwe umakhoza kumva udzu kukhulana kutsogolo komwe kwa ine, ngati kuti akutuluka. Mukuona, iye anali atalowa mmitengo, kuti ine ndisate kumutsatira iye. Mukuona, iye anachenjera, anakwera mmitengo, ndi kumalumphira kuchokera pantengo kupita pantengo. Ndiye iye amadziwa kuti ine sindikanatha kumutsatira iye kumeneko. Oh, ine ndinaganiza. Oh, muli monse. Ndipo ine ndinayamba kubwerera pamwamba pa kampita. Ndipo ine ndinamva fungo la chimbalangondo. Chimbalangondo chakale chachimuna. Ine ndinaganiza. Ine ndimupeza iye tsopano ameneyo. Ndizo zabwino. Ine ndinamunukizanso, ndipo ine ndinapita patsogolo pang'ono, ndipo ine ndinayang'ana-yang'ana mitundu yonse ya zizindikiro ndi zili zonse, ine sindinathe kuona chinthu. Ndinabwerera mbuyo chotsika, ndipo ndinabwereranso m'musi mbali ina ya phiri. Ndiyeno ine ndinayamba kuzindikira kumachita chifunga pang'ono, ndipo ine ndinanunkizanso kachiwiri, iye anali ali mumphepo pena pake, ine ndinati ayi. Tsopano, chachitika ndi chiyani? Mphepo imabwera mbali iyi. Ndipo ine ndimabwera, fungo la chimbalangondo limabwera kuchokera pansi mbali iyo. Ndipo ine ndadutsa mozungulira tsopano, ndipo mphepo ikubwera kuchokera kumbali ina iyi. Kotero, ine ndiyenera kuti ndibwerere kumene ine ndinanunkhiza chimbalangondo nthawi yoyamba, ndi kukayambiranso izo kuchokera kumeneko. Ndipo ndili panjira yanga ndikubwerera, ine ndinayang'ana kudutsa kampita, ine ndinaona chile likugwedera. Ndipo pamene ine ndinatero, china chake chakuda chinadutsa. Ine ndinaganiza, ndi uyo pamenepo. Ine ndinaponyera chipolopolo mumfuti mofulumira ndithu, ndipo ndinayima chete. Ndipo pamene icho chinatero, uyo anali gwape wankulu, mmodzi wankulu kweni kweni. Ine ndinaganiza, ndizo basi zimene ine ndimazifuna muli monse. Ndinamuombera gwapeyo. Ine ndinaganiza, chabwino. Ine sindinazindikire konse kuti unali mtunduwa. Panthawi imene ine ndimamukonza iye, ndinayang'ana. Ine ndinasamba mmanja mwanga, ndipo ndinakonza mpeni wanga, ndinawubweziretsa iwo. Ndipo ine ndinaganiza, Mulungu alemekezeke zikomo inu, Ambuye Yesu. Inu wandipatsa ine nyama yanga ya nthawi ya chisanu. matamando akhale kwa Mulungu. Ndipo ine ndinatenga mfuti yanga, ine ndinaganiza, ine ndibwereranso kumpita kuno tsopano. Ine ndinati, tayangana kuno mnyamata nkuntho ukubwera. Ine kuli bwino ndichokeko kuno, ndipo ndibwerere kwa mida ndiyo. Ine ndinati, ine ndiyenera kuti ndifulumire. Ndinapita pamwamba pampitawo, ndinamasula mabata na chikhoto changa chachikulu chofira. Ndipo ine ndinali ndikuthamanga pamwamba pampitawo monga chonchi ndikuzungulira. Chinthu choyamba inu mukudziwa ine ndinaganiza, mai, kodi ine ndinatembenukira pati? Mphepo inali itatsika kale, mitengo ikukhulana limodzi. Ine ndinaganiza, kodi ine ndinatembenukira pati? Ine ndinazungulira, ine ndinadziwa kuti ine ndinali ndikupita molunjika kuphiri la Hurricane. Koma ine ndinapezeka kuti ndayima, ndipo ine ndinali ndikuchita thukuta. Ine ndinaganiza, chavuta ndichiyani pano? Ine ndakhala ndikupita kwa theka la ola kapena magawo atatu anayi, ndipo ine sindikuwapeza malo aja pamene ine ndinatembenukirapo. Ine ndinayangʼana mmwamba, ndipo apo panali nditapachikapo gwape wanga. Ine ndinali ndili pa malo omwewo. Ine ndinaganiza, chabwino, kodi ine ndachita chiyani? Chabwino, ine ndinawuyambanso kachiwiri. Ine ndinaganiza, ine ndikwanitsa nthawi ino, ine basi sindimapenyetsetsa. Ine ndinapenyetsetsa kusuntha kwa kung'ono kulikonse, paliponse kumapenyetsetsa. Ine ndinapitiliza kumafufuza, mitambo imeneyo ikubwera. Ine ndikumadziwa kuti nkuntho unali ukubwera, chifunga chikutsikira mmusi. Ndiyeno ine ndinayamba kuzindikira. Ine ndinaganiza, ine ndipita patsogolo pang'ono, ndinapitilira kumapitilira. Ndipo ine ndinaganiza, chabwino, ichi ndichachilendo, zikuoneka ngati ndinawaonapo malo awa. Ndipo ine ndinayang'ana, ndipo apo panali gwape wanga. Mukuona, inu mukudziwa kuti ine ndinali pachiyani? Amwenye amakucha iko kuyenda kwa kuimfa. Mukuona, iwe umangoenda munkombero mozungulira zungulira. Chabwino, ine ndimaganiza kuti ine ndinali na mulondo wabwino kwambiri woti sindingasochere. Mukuona, panalibe woti nkunduza ine munkhalango. Ine ndimadziwa njira yanga konsekonse. Mukuona, ndipo ine ndinawuyambanso kachiwiri. Ine ndinati, ine sindingathe kupanga kulakwitsa uku. Ndipo ine ndinabwereranso. Ine ndinasundira mwamba pampitawo mtunda pang'ono, ndiye mphepo inali tayamba kuomba. Oh my, chisanu paliponse, kunali kukuchita ndima. Ndipo ine ndinadziwa kuti mida akanafa usiku umenewo munkhalangoyo. Iye samadziwa momwe akanazisamalira yekha. Ndipo Bili anali pafupi usinku wa zaka zinayi, usinku zaka zitatu, basi kanthu kakang'ono. Ndipo ine ndinaganiza, kodi iwowo achita chiyani? Chabwino, ine ndinafika mpaka apa. Ndipo ine ndinadzafika pa malo ena andele. Ine ndinaganiza, ine ndili pa malo osalala kwina kwake. Ndipo ine sindikutha kuona kanthu, paliponse palichifunga. Ine ndinali ndikupita mozungulira tsopano. Mwawamba, ine ndikanadzipezera malo ndi kuyembekezerapo, ngati ine ndikanakhala ndili ndi munthu wina wake. Ine ndikanakhalapo ndi kuyembekezerapo mpaka nkuntho utatha, tsiku limodzi kapena awiri ndikutulukapo. Kudula chiduswa changa cha gwape, kuyika pansana wanga ndikukalowa kumakadya ndikuyiwala za zimenezo. Koma iwe sungathe kuchita zimenezo, ndipo mkazi wako ndi mwana ali kumeneko mutchire akufa. Mukuona, chotero ine ndinayamba kuganiza, kodi ine ndichite chiyani? Kotero ine ndinapita patsogolo pang'ono, ndipo ine ndinaganiza, tsopano dikirani. Pamene ine ndinawoloka chigwa choyamba icho, mphepo inali ili kumaso kwanga. Kotero ndiyenera kuti ine ndinadzera mbali iyi. Ine ndiyenera kuti ndidzere mbali iyi. Ndipo ine ndinali nditayenda mpaka kuzimphona, koma ine sindimadziwa kuti ndinali kuti. Ine ndinati, oh, ine ndinayamba kuchita manjenje. Ndipo ine ndinaganiza, dikira minute Bill, iwe suna sochere, kuyesera kumazinamiza ndekha. Iwe sungazinamize izo, ayi ayi, chikumbuntima chankaticho chimakuuza iwe kuti ukulakwitsa. Oh, inu mayesera kumanena kuti, oh, ine ndinapulumutsidwa, ine ndimapita kuchalichi. Iwe usadandaule, iwe udikire mpaka kama ya imfa idzafike. Ndipo iwe udzadziwa kuti ndizosiyana. Chikumbuntima chako chimakuuza iwe, china chake mkati mwako chimakuuza iwe kuti ukulakwitsa. Mukuona, iwe umadziwa kuti ngati ungafe, iwe sukata kukomana naye Mulungu oyera. Monga ife tinamuonera iye usiku wa tawu, ngakhale angelo oyera amachita kupimba nkhope zawo kuti akaime pamaso pa iye. Kodi inu mudzakaima bwanji muli kunja kwa magazi a Yesu Khristu woti adzikuphimbani inu? ine ndinaganiza, oh ine ndikafikako, ine ndinawuyambapo, ndipo ine ndinazipeza kuti ndinakhala ndikumva china chake. Ndiye ine ndinayamba manjenje. Ndipo ine ndinaganiza, tsopano ngati ine nditachite zimenezo, ine ndibalalika mmaganizo. Kawiri kawiri munthu woti wasochera amachita zimenezo. Iye amakhala obalalika maganizo muchilemo. Kenako iye amatenga mfuti yake nkuziombera yekha, kapena kuzigwetsera mudzenje ndi kuthyola muyendo wake. Ndipo iye amagona pamenepo, iye amafera pamenepo. Chotero ine ndinaganiza, kodi ine ndichita chiyani? Chotero ine ndinayamba kumaenda. Ndipo ine ndinapitilira kumamva china chake chikuti ndine thandizo lopezekeratu mu nthawi ya mavuto. Ine ndinali ndikumaendabe, ine ndinaganiza, tsopano ine ndikudziwa ine zikundisokonekera pang'ono. Tsopano ine ndikumamva liwu likuyankhula ndi ine. Ine ndinapitiliza kumapita, ine ndinapita ndikuimba muluzu. Iwe ukudziwa, ine ndinaganiza, tsopano ine sindinasochere. Iwe ukudziwa kumene iwe uli mnyamata, chavuta ndi chiyani ndi iwe? Iwe sungasochere. Ndiwe msake wabwino kwambiri, iwe sungate kusochera. Kumadzibwekelera ndekha inu mkudziwa, ndi kumadzinamiza ndekha nthawi yonseyo. Iwe sungate kuzinamiza izo. Pansi pomwe apa pamakhala kagudumu kakang'ono kakuzungulira kakuti nyamata iwe watayika. Ndipo iwe kudziwa watelo, mukuona? Iwe watayika. Ine ndinapitiliza kumapitabe. Oh, ine sindinatayike. Ine ndikhala bwinobwino. Ine ndipeza njira yanga yotulukira. Zinthu zinayamba kumaoneka mwachilendo, mphepo kumayandikira. Chisanu chinayamba kumauluka, chisanu pang'ono chopyapyala. Ife timachicha icho cholavulira pansi. Ine ndinaganiza, mkazi wanga ndi mwana. Ine sindili, ine ndinaganiza. Oh my, molunjika, ine ndinamva chijachi kachiwiri chinati ndine thandizo lopezekeratu mu nthawi ya mavuto. Ndipo ine ndinali mtumiki wa uthenga pa nthawiyo, ndikulalikira komwe kuno kukachisi. Kotero ine ndinaganiza chabwino, kodi ine ndichite chiyani? Ine ndinayima, ndinayang'ana paliponse. Ndipo apo panali patakwa kale chisanu tsopano. Ine izo zinali zimenezo, panalibe chimene chikanachitika pamenepo. Ine ndinaganiza, oh kodi ine ndichite chiyani? Ine ndinaganiza, Bwana, ine sindili oyenera kukhala moyo. Ine ndakhala nako kuzidalira ndekha kochuluka kwambiri. Ine ndimaganiza kuti ndine msaki, koma ine sindili ayi. Ndipo mʼbale, ine nthawi zonse ndimamudalira iye. Pombera, ine ndili nazo zolembedwa kumtunda uko. Ndiponso msodzi ndine osadziwa, koma nthawi zonse ine ndimamudalira iye. Kuombera ndine osatakuombera, koma iye wandipanga ine kudziwika pa dziko lonse pa izo. Nkuona? Ndaomberapo gwape pa mayadi 7-800. Ndili ndi mfuti uko imene yapha mitu 35 ya nyama yopanda kuponya kuombera nayo. Kawerengeni basi zimene zikulikonse ngati inu mungathe. Mukuona? Si ine, ndi iyeyo. Ine ndamudalira iye. Ine ndinali pamenepo, ine ndinaganiza, kodi ine ndichite chiyani? Kodi ine ndichite chiyani? Ine ndinapitiliza kumayandikira chomwecho pafupi. Ndine thandizo lopezekeratu mu nthawi ya mavuto. Thandizo lopezekeratu. Ine ndinaganiza, kodi ameneyo ndi Mulungu akuyankhula ndi ine? Ine ndinavula chipewa changa. Ine ndinali nditavala chipewa changa cha ulonda, mpango ofira utakutilidwa mozungulira icho. Ine ndinachika icho pansi. Ndinavula chikhoto changa, icho chinali chitanyowa. Ndipo ine ndinayika chikhoto changa pansi. Ndinayezeka mfuti yanga pambali ya mtengo. Ine ndinati, Atate akumwamba, tsopano ine zayamba kundisokonekera. Ine ndikumva liwu likundiyankhula ine. Kodi ameneyo ndi inu? Ine ndinati, Ambuye, ine ndivomereza kwa inu kuti sindine msaki. Ine sindili, ine ndikulephera kuti ndiyipeze njira yanga. Inu muyenera kuti mundithandize ine. Ine sindine woyenera kuti ndikhale moyo, ndikumachita zinthu zimene ine ndachitazi. Kubwera kuno ndikumaganiza kuti ndimadziwa zambiri za muno kuti sindingasochere. Ine ndikukusowani inu Ambuye. Mkazi wanga ndi mkazi wabwino, mwana wanga, nyamata wanga wang'ono. Amayi ake anapita kale, ndipo iye akuyesera kuti akhale mayi kwa iye. Ndipo ine ndamukwatira kumene iye. Ndipo ndi uyu apa, mwana uko munkhalango. Iwo onse afa usiku uno. Mphepo imeneyo iyo ikatsika mpaka pafupi 10 pansi pa 0. Ndipo iwo satha kudziwa momwe angakhalire moyo. Iwo afa usiku uno. Musawalole iwo kuti afe Mulungu. Munditengele ine kwa iwo kuti ine ndikaone kuti iwo asafe. Ine ndataika Mulungu. Ine ndikulephera kuti ndiipeze njira yanga pozungulira. Kodi inu chonde simundithandize ine? Ndipo mundikhululukire ine chifukwa chakumva za ine ndekha. Ine sindingathe kuchita kanthu popanda inu. Ndinu namulondola wanga. Inu mundithandize ine Ambuye. Ine ndinanyamukapo ndipo ine ndinati amen. Ndinatenga mpango wanga, chikhoto changa, ndinachinyamula icho, ndinavalanso chipewa changa, ndinatenga mfuti yanga, ine ndinati, tsopano ine ndizikonza ndekha mwanjira yopambana momwe ine ndikudziwira mapitidwe ake, kupambana kwa kumvetsa kwanga. Ndipo ine ndipita molunjika mbali imodzi, chifukwa ine ndikuyenda mozungulira mkombero kwina kwake. Ine sindikudziwa kuti ndikuti, koma ine ndipita komwe inu muti munduze ine Ambuye Mulungu na mulondola wanga. Ine ndinayamba kuyenda mbali iyi, ine ndinati ndikumeneku. Ndipo ine ndiyenera ndizipangise ndekha kukhulupirira izo. Ine ndikupita mbali iyi. Ine ndikupita molunjika mbali iyi. Ine sindisiya, ine ndipita mbali iyi. Ine ndikudziwa kuti ndikulondola. Ine ndikupita mbali iyi. Ngati ine ndikanapita mbali imeneyo, ine ndikanakathera ku Canada. Mukuona? Basi nthawi yomweyo ine ndinamverera china chake chikundikhudza ine pa phewa langa, dzanja. Ilo ndinalimva ngati dzanja la munthu. Mofulumira kwambiri mpaka ine ndinapotoloka kuti ndione. Apo panalibe aliyense anali atayima pamenepo, ine ndinaganiza. Kodi icho chinali chiyani? Apa pali Baibulo lili patsogolo panga. Mulungu na mulondola wanga ndiwo weluza wayima pano. Ine ndinangoyang'ana mmwamba, ndipo chakumbuyo mbali iyi, chifunga chija, chinangokanganukapo mpaka ine ndimakhoza kuona nsanja pamwamba pa phiri la Hurricane. Kumapita molunjika ndithu kwa icho kupambana kwa luntha langa losakira, ine ndinali kupita kutali nayo. Kunali kukuda kwenikweni madzulo pa nthawiyo. Ine ndinapotoloka mofulumira ndithu kumazilondolera ndekha monga chonchi. Ine ndinagwira chipewa changa ndipo ndinakweza mmwamba manja anga. Ine ndinati, mundilondolere ine Mulungu, ndinu na mulondola wanga. Ine ndinawuyambapo. Ine ndinali woti ndizipita molunjika kukwera zikweza ndi chilichonse kuti ndikafike kumeneko. Pang'ono ndi pang'ono ndiye kunayamba mdima. Agwape anali akulumpha patsogolo panga pomwe ndi chilichonse. Ine sindimatha kuganiza za kanthu koma kuziyika ndekha mnjira imodzi mpaka pamwamba pa phiri ili. Ndipo ine ndimadziwa kuti ngati ine nditakhoza kufika pa nsanjapo, Bambo Denton ndi ine. Ine ndinathandizira nawo kuyika chingwe pamwamba pa mtsinjewo. Ife tinamangirira chingwe cha lamya kuchokera ku phiri la Hurricane njira yonse kumatsika pafupi mailosi atatu ndi theka kapena anayi kumatsika mpaka ku msasa. Ndipo chinayenda motsika kampita kakang'ono, koma chisanu pamenepo iwe sukanakhoza kuti ukadziwe kampitako. Mukuona? Ndipo mphepo ikuomba ndi chilichonse, kunali kukuchita mdima ndi mphepo ndi kumapita, iwe sumatha kudziwa kuti uli pati. Chabwino, chinthu chokhacho chimene ine ndimadziwa kuchichita, kutachita mdima, ndipo ine sindimadziwa. Ine ndimadziwa kuti ine ndinali ndikupita mbali imodzi, ndipo pamwamba pomwe pa phiri, chifukwa ine ndimayenera kuti ndizikwera phiri. Ndipo nsanja inali ili pamwamba pomwe pa phiri. Ndipo ine ndinali ndi pafupi mailosi asanu ndi limodzi kuti ndikafike pamenepo. Tiyangoganizani, chifunga chimenecho chikuyera 6 miles, dzenje limodzi lokha. Mpaka ine ndimakhoza kuliona ilo. Ndiyeno, ine ndimanyamula mfuti yanga dzanja ili, ndipo nkugwiritsitsa mmwamba dzanja ili, chifukwa ine ndinali nditamangirira waya pa mitengo monga choncho ndikupita chotsika. Mawaya alamya kukafika kukanyumbako kuti iye azikhoza kumalankhulana ndi mkazi wake ndi kuti aziyimba kuchokera kumeneko, kuchokera pa phiri. Ndipo ine ndinali woti ndikamuthandizire iye kutsitsira pansi izo muchilimwe chimenecho. Ndipo ine ndinali nditakweza mmwamba dzanja langa monga chonchi ndi kuti, oh Mulungu, mundilole ine ndigwire chingwe chimenecho. Ndikuyenda, ndipo mkono wanga umapweteka kwambiri nditatopa. Ine ndimalephera ngakhale kuugwirizitsa iwo. Ndipo ine ndimangoutsitsa iwo pansi. Ndipo ine ndimasintha mfuti ndikuyika iyo kwa linalo, kubwerera mbuyo masitepe angapo kuti ndikhale otsimikiza kuti ndisapaphonye pamenepo. Kenako kukweza mmwamba dzanja langa kuyamba kumayenda. kunayamba kundidera mdima mphepo ikuomba. Oh, ine ndinagwira nthambi, ine ndikuti ndi zimene zotu, ayi sindizo ayi. Oh, si mapereka, musamalole kuti zizipereka liwu losamveka. Patapita kanthawi pamene ine ndimakonzeka kuti ndigonje, dzanja langa linagunda china chake. Oh my, ine ndinali nditapezeka pamene ine ndinali nditatayika. Ine ndinagwiritsitsa kwa waya ameneyo, ine ndinagwetsera pansi futiyo, ndinavula chipewa pamutu panga, ndipo ine ndinayima pamenepo. Ine ndinati, oh Mulungu, kumakhala kumvelera bwanji kuti wapezeka pamene iwe unatayika. Ine ndinati, mpaka kumapeto awaya uyu ine sindimusiya konse iye. Ine ndigwiritsitsa kwa waya uyu, iye anditsogolera ine molunjika kukafika kumene kuli zonse pa dziko lino lapansi zili zokondedwa kwa ine, mpaka komwe uko. Mkazi wanga ndi mwana mosimidwa, samadziwa kumene ine ndinali, samadziwa kuti angapange bwanji moto, samadziwa choti achite. Ndipo mphepo zikuomba, ndipo nthambi zikulira, ndikumagwa kuchokera pa mitengo. Ine sindinayerekeze kuti ndimusiye waya ameneyo. Ine ndinamugwira waya ameneyo mpaka iye anandilondolera ine kukafika kumene kunali zonse zimene zinali zokondedwa pa dziko lapansi kwa ine. Icho chinali chondichitikira choopsa, ndiponso chondichitikira chachikulu kuti ndinapeza njira yanga yotulukira. Koma izo sizinali theka la izo. Siku lina ine ndinatayika mutchimo. Ine ndimapita chalichi ndi chalichi ndikuyesetsa kuti ndipeze china chake. Ine ndinapita ku Seventh Day Adventist. Iwo anakandiuza ine uzikasunga sabata, usiye kumadya nyama. Ine ndinapita ku mpingo wa Baptist, mpingo wa Baptist yoyamba. Iye anati, ungoyimilira ndipo wauze iwo kuti iwe wamukhulupirira Yesu Khristu mwana wa Mulungu, ndipo ine ndikakubatiza iwe. Ndi zimene zotu. Apo panalibe kalikonse. Koma tsiku lina uko mu shedi ya Malasha, ine ndinakwezera manja anga mwamba. Ine ndinagwira china chake, kapena mwina ndinene kuti china chake chinandigwira ine. Icho chinali chingwe cha moyo na mulondola. Ndipo iye wanditsogolera ine motetezeka mpaka kuno. Ine sindichotsa manja anga pa waya ameneyo. Ine ndagwirizitsa manja kwa iye. Kaya tizikhulupiriro, zipembedzo, zichite chilichonse chimene izo zikufuna kuti zichite, ine ndagwiritsitsa kwa na mulondola. Pakuti zonse zimene zinayamba zakhalapo pa dziko lapansi, ndi zonse zimene zili kumwamba, zimene zinayamba zakhalapo zofunikira kwa ine, zili pa mathelo a chingwe ichi. Iyeyo wandibweretsa ine motetezeka mpaka kuno, ine ndidzamudalira iye njira yonseyi. Pamene iye mzimu woyera azadza, iye adzakulondolerani inu ndi kukutsogolerani inu ku zonse. Anzanga, icho chandifikitsa ine pamene ine ndili lero. Icho chandipanga ine chimene ine ndili. Ine ndikhoza mokondwera kukuwuzani inu za icho. Ndinamulondola yekhayo amene ine ndikudziwa kalikonse za iye. Pakuti pano pa dziko lapansi kapena kumwamba uko, iyeyo ndinamulondola wanga pamene ine ndikupita kokasaka. Iyeyo ndinamulondola wanga pamene ine ndikupita kokawedza. Iyeyo ndinamulondola wanga pamene ine ndikulankhulana ndi wina wake. Iyeyo ndinamulondola wanga pamene ine ndikukalalikira. Iyeyo ndinamulondola wanga pamene ine ndikugona. Ndipo pamene ine ndidzafike kuti ndife, iyeyo adzakhala kuima pa mtsinje. Iye adzandilondolera ine njira yonseyo. Ine sindidzaopa choyipa chilichonse, pakuti inu muli ndi ine. Ndodo yanu ndi chibonga chanu zimandikonza ine ndi kundilondolera ine ndine ndikamawoloka mtsinje. Tiye ntipemphere. Atate akumwamba, ndine othokoza kwambiri chifukwa cha namulondola yekhayo amene akunditsogolera ine. Oh, nthawi zina Atate, ine sindimatha kumumva iye pondizungulira ine. Ine ndimachita mantha. Ine ndimafuna kuti iye azikhala pafupi ndi ine, chifukwa ine sindikudziwa kuti ndi nthawi yanji pamene ine ndizizafika pa mtsinje. Ine ndikumufuna kuti iye azikhala pafupi ndi ine. Musandisiye konse ine Ambuye. Ine sindingathe kulankhula. Ine sindingathe kulalikira. Ine sindingathe kukasaka mutchire. Ine sindingathe kukawedza kugombe. Ine sindingathe kuyendetsa galimoto langa. Palibe kanthu kamene ine ndingathe kuchita popanda inu. Ndinu na mlondola wanga. Ndine wokondwa bwanji kunena kwa omvetsera wa usiku uno. Momwe inu mwandilondolera ine mu zinthu zonse izi. Momwe inu mwandibweretsera ine. Ine ndinali kulingalira tsiku lina osati koma zaka pang'ono zapitazo. Nditayima kumusi uko panseu. Ndipo chifukwa chakuti banja langa linali litachita zolakwika, panalibe mmodzi amene ankalankhulitsana nane ine. Ine ndinali wosungulumwa ndi kuchifuna chiyanjano. Panalibe aliyense ankafuna kukhala nacho chochita chilichonse ndi ine. Iwo ankati abambo ake ndi otcheza mowa. Ndipo Ambuye sindimamuona aliyense woti angamalankhule nane ine. Ndipo ine ndimawakonda anthu. Koma tsiku lina pamene ine ndinagwira chingwe chimenecho, tsopano ine ndikuganiza Ambuye, ine ndimachita kuzemba ndi kupita ku nkhalango kuti ndikapume pang'ono. Nchiyani chinachita zimenezo? Osati umunthu, osati maphunziro, ine ndilibe aliwonse. Koma izo munali inu Ambuye. Inu Ambuye, inu mwandilola ine kuombera chandamale, inu mwandilola ine kugwira nsomba yayikulu. Chifukwa inu mumadziwa kuti ine ndinkafuna kuti ndidzachite zimenezo. Inu mwandipatsa ine abambo ndi amayi. Inu mwandipatsa ine abale ndi alongo. Inu mwandipatsa ine thanzilanga. Inu mwandipatsa ine mkazi. Inu mwandipatsa ine banja. Ndinu na mlondola wanga Ambuye. Mundilole ine ndigwire dzanja lanu. Musalole kuti ine nditayike. Ngati dzanja limodzi litopa, ine ndidzango sintha manja. Munditandize ine Ambuye. Ndipo tsopano mulole mmodzi aliyense muno agwire chingwe cha moyo chomwecho. Ambuye, mzimu woyera umene uli moyo wathu, gwero lopereka moyo. Ndipo mulole iwo utitsogolere ife tonse kuti tikafike ku dziko lokondwa lakutali lija, kumene kulibeko zovuta za mmoyo, ndipo ntchito yathu ya pa dziko idzakhala itatha. Ndiyeno uko sikukakhalanso ukalamba. Sikukakhalanso anthu ofowoka. Kulibeko mausiku achisoni. Sikudzakakhalanso kulira ndi kupemphera. Sikudzakakhalanso kuyitanira pa guwa. Koma ife tidzakakhala achinyamata kumeneko kwa nthawi zonse. Matenda ndi chisoni sizidzakakhalako. Kumeneko sikukakhalako tchimo. Ndipo ife tizikakhala mu chilungamo cha Mulungu kudutsa mibado yonse imene ili mkudza. Kudusa umuyaya osatha. Perekani izi Atate. Ndipo tsopano Atate, ngati alipo aliyense muno usiku uno, amene sanayambe wagwirapo chingwe cha moyo chimenecho, mulole iwo achipeze icho pakali pano. Ndipo mulole mzimu woyera umene wanditsogolera. Po ine ndikhoza kunena kuchokera mu mtima mwanga ndi dzanja langa nditayika pa mawu anu, iye nthawi zonse wakhala ali wolondola. Ine ndimalakwitsa nthawi zambiri, koma iyeyo amalondola. Mulole iye azikhala nane Ambuye. Mundilole ine ndizikhala naye iye. Ndipo muwalole ena muno amene sakumudziwa iye usiku uno. Mulole iwo agwire dzanja lake losasintha kuti iwo adzakhoze kulondoleredwa akamadzatsikirako. Ndipo tsiku lina ife tidzafika ku mtsinje. Iko kudzakhala kwa chifunga mawa umenewo ukonso. Nyanja yakale idzakhala ikukukuma. Yorodani wakale, mafunde oswa miyala, imfa ikutsamwitsa moyo kuuchotsa mwa ife. Koma Mulungu, ine sindidzachita mantha, ine ndinazikonza izo kale kale. Ine ndikufuna ndidzangochotsa chipewacho ngati wankhondo, kupotolokera kumeneko, ndikuyang'ana mbuyo m'musi mwa njira kuti ndione kumene chingwe chimenecho chandilondolera ine. Kuona nkhalango yonse imene ine ndadutsamo, ndi minga iliyonse, ndi mululi wonse wa miyala imene ine ndinavulazidwa nayo, koma ndikugwiritsabe wayayo. Monga inu munati, wandakatula nati, ena akudutsa m'madzi, ndi ena akudutsa m'namondwe, ena akudutsa m'mayesero akuya, koma tonse tikudutsa m'magazi. Ndipo ine ndikufuna kuti ndidzatenge ili, lupanga lakale pano, limene landiteteza ine panjirayi, ndi kuiba ilanso ilo mutumba lake. Ndi kufula mokweza. Atate, itumizeni ngalawayo mauno. Ine ndikubwera kwathu. Inu mudzakhala muli pamenepo Ambuye. Inu munalonjeza zimenezo. Inu simungathe kulephera. Mudalitsa aliyense amene ali muno tsopano. Ndipo ngati iwo sakudziwa momwe angagwirire chingwe ichi, ndipo sanayambe achigwirapo icho. Mutalola manja oyera akwere mwamba tsopano. Manja osowa, manja ofuna, ndipo agwire chingwe cha moyo, chimene chiti chidzawatsogolere iwo kuchokhumba cha mtima wawo. Mtendere wangwiro ndikukhutitsa mpumulo mwa Khristu. ndi mitu yathu itaweramitsidwa, kodi pangakhale manja amene angakwere mwamba ndi kuti mundilole ine ndigwire dzanja langa? Oh, Mulungu akudalitseni inu. Pamene njira ikuchita ndima, Ambuye ofunika mukhale nane. Pamene moyo wanga ukutha, pa mtsinje ndidzayima, mudzalondolere mapazi anga, mudzandigwire dzanja. Ndigwireni dzanja, Ambuye ofunika, munditsogolerebe ine. Kodi pangakhale ena angakweze mwamba dzanja lawo ndi kuti, Ambuye, ine ndikufuna kuti ndimvelere kukhudza kwa chingwe cha moyo usiku uno. Ine ndikufuna ndimvelere kuti Kristu wandikhululukira ine machimo anga, ndipo ine ndikufuna kuti ndikhale cholengedwa chatsopano kuyambira ola lino mpakana. Mulungu akudalitseni inu. Kodi pangakhale winanso akuti, mundilole ine ndikukhudzeni inu Ambuye, mundilole ine ndidzimasule ndekha. Mulungu akudalitseni inu Mulongo. Mundilole ine ndidzimasule ndekha, ndipo ndichipeze icho Ambuye mwa inu. Mulungu akudalitseni inu. Ndipo Mulungu akudalitseni inu. Ndiko kulondola. Mundilole ine ndidzimasule ndekha Ambuye. Mundilole ine ndidziwale. Mulungu akudalitseni inu mbale. Mundilole ine. Mulungu akudalitseni inu Mulongo. Mundilole ine ndingochotsa nzeru zanga zonse. Mulungu akudalitseni inu Mulongo. Musamadalire mu zinthu zopanga munthu. Muzitsatira na mlondola. Iyeyo adzakutsogolerani inu muchoona ndi chonse. Munditsogolere ine Ambuye Yesu. Munditsogolere ine. Mulungu akudalitseni inu kumbuyo uko. Oh, pali manja ambiri amene akwera mwamba, akufuna chipulumutso. Tsopano pamene ife tili guwa pano, iwe sungate kuitanira pa guwa, chifukwa anthu akhala ponse ponse. Koma iye alipomwe apo. Inu mukudziwa bwinobwino, pamene inu munakweza dzanja lanu, china chake chinachitika mu mtima mwanu. Yesu anati, iye amene amva mawu anga, ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo moyo osatha. Inu mukutanthauza zimenezo, iye palidziwe kuno lodzaza ndi madzi, ikhalapo nthawi yambiri ya ubatizo. Tiye ndipemphere. Atate athu akumwamba, uthenga wosweka-sweka uwu usiku uno, mwa mawu osasa, mzimu woyera uyenera kuti unatuluka kupita kwina kwake. Iwo unapita kumene iwo unakonzedweratu. Ndipo alipo ambiri Ambuye usiku uno, 15 kapena 20 ena anakweza mwamba manjawo kuti iwo akumufuna na mlondola. Iwo azindikira kuti iwo akuyesera kuzipusitsa iwo eni. Iwo akuyesera kumanena kuti ine ndili bwino. Koma pansi penipeni iwo akudziwa kuti iwo siali. Ndipo iwo akufuna kuti akumvereleni inu Ambuye. Iwo akumufuna na mlondola. Iwo akufuna kuti alembetse nawo. Inu simumadzadza. Iwo akufuna kuti alembetsepo pa ulendo uwu. Iwo sakudziwa kuti angakafikeko bwanji kumeneko. Palibe amene akudziwa momwe angawatengere iwo kumeneko. Ndinu mmodzi yekhayo. Iwo akudzera na mlondola woperekedwa ndi Mulungu. Mzimu Woyera. Iwo akweza mwamba manja awo. Oh, Mzimu Woyera ndina mlondola. Utsikire pansi pa iwo. Mukhululukire chimo lililonse. Mukhululukire kusayuluzika kwawo. Muwatengere iwo mthupi la Kristu usiku uno, kumene iwo angakathe kukamverera kuyenda kwa Mulungu, kukuyenderera kudutsa chingwe chimenecho, chimene chiti chidzawatsogolere iwo mpaka ku Yorodani uko, ndi kukawoloka Yorodani wa ku dziko lolonjezedwa. Muwalole iwo akutsatireni molunjika kumbuyo kwa mawu. Mawu anati, lapani, ndipo kenako mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu. Musawalole iwo kuti akayesere izo mwa njira ina yake. Mwalole iwo azitsatira kumene kumbuyo kwa mawu, pakuti iyeyo ndi mmodzi amene ati adzawatsogolere. Amenewo ndi mastepe okwelera kuti ukamugwire na mlondolayo. Perekani izi Ambuye, mwalole iwo akhale anu. Iwo ali mmanja mwanu tsopano ngati ziko. Palibe munthu amene angawakhwature iwo kuti achokemo. Ine ndikukhulupirira kuti inu muwatenga iwo ngati anthu opulumutsidwa. Ine ndikukhulupirira kuti iwo anakweza mwamba manja awo, iwo sibwenzi atachita izo mwa iwo eni, pokhapo-khapo china chake chitayankhula kwa iwo. Ameneyo munali inu Mzimu Woyera ndina mlondola. Iwo akuona kuti ola likutsekera, chifunga chikubwera pa dziko lapansi. Tizikhulupiriro tatikulu ndi zinthu zikuyanjana palimodzi. Mipingo ikupanga chitaganya, ikubwera palimodzi. Ndipo, o Mulungu, momwe iwo akuyesera kumati, onse amene ali ndi chachilendo, ayenera kuti achoke kuno, ndipo azipita ku Alaska. Ndi zinthu zonse izi zimene iwo akuopseza nazo, izo si zachilendo kwa ife, na mlondola wamkulu watisonyezera ife zimenezo munjira ya mawu. Ife tikudutsa kumene gawo limenelo la iwo. Atate Mulungu, inu mwayankhula nawo iwo usiku uno, ndipo ine ndikuwapereka iwo kwa inu tsopano ngati ziko za mawu, mu dzina la Yesu. Tsopano, ili pa tebulo apa, Atate, ndiyo mipango, ndi anthu odwala. Mwana wina wang'ono mwina mwake, amayi ena, mlongo wina, mbale wina, ngakhale mapina atsitsi amangiriridwa mmenemo. Ndipo tsopano, ine ndazigwiritsitsa izo pafupi ndi ine. Tsopano ife timaphunzitsidwa mu Baibulo kuti iwo anatenga kuchokera pa thupi la Paulo mipango ndi zovala, ndipo anthu odwala amachiritsidwa, mizimu yoyipa imachoka pa anthuwo. Tsopano ife tikuzindikira Ambuye kuti Paulo anali munthu, iye anali munthu basi, koma iko kunali kudzoza kwa mzimu woyera kumene kunali pa iye, kumene kumadalitsa mipangoyo ndi chikhulupiriro chimene anthu anali nacho kuti iye anali wophunzira wanu. Tsopano Paulo anachotsedwa pakati pathu, koma osatina mlondola, iye akadali pano. Ndipo Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mudalitse mipango iyi, ndipo mulole na mlondola ayitsogolere iyo kuti ikafike kumalowo, kukudzipeleka kwa thunthu kuja. Ife timauzidwanso kuti pamene Israeli anali kutsatira na mlondola wawo, ndipo iwo anafika mpaka ku Yorodani kumusi uko kani, mpaka ku nyanja yofira. Ali munzere kumene wantchito, iwo anayimitsidwa, ndipo na mlondola anawatsogolera iwo kumusi uko. Chiyani? Kuti akasonyeze ulemerero wake. Ndipo pamene ziyembekezo zonse zinali zitatha, ndiye Mulungu anayang'ana pansi kudzera lawi la moto lija, ndipo ngakhale nyanja yakale yakufa inachita mantha, ndipo inaziyalulira mbuyo. Ndipo pamenepo panapangidwa njira kuti Israeli aziyendamo kumapita ku dziko lolonjezedwa. Zoonadi Ambuye, inu mukadali Mulungu yemweyo. Anthu awa, mwina mwake ndi a Khristu, mwina mwake iwo ali kumene munjira ya ntchito, koma iwo abweretsedwa pamalo apangodya awa amene matenda awapanikiza iwo. Muyang'ane pansi kudzera magazi a Yesu sikuno kuti ndiyerekezi achite mantha. Iye asunthira mbuyo, ndipo ana anu adutsa kumapita kulonjezo la thanzi labwino. Perekanize Atate, ine ndikuzitumiza izo kuchokera pa thupi langa kupita kwa matupi awo, mu dzina la Yesu Khristu. Ine ndikuwakwezera osonkhana awa pamaso panu mwachikhulupiriro. Ine ndikuwatengera iwo mpaka kuguwa la ulemerero la Mulungu kutsidya kumwamba. Kwa chokhumba chilichonse cha matenda, chilichonse chimene iwo ali nacho, chimene chili chovuta, chilichonse chimene chili chovuta mioyo yawo, kuli konseko, Mulungu ayeretseni iwo, mwapange iwo akhale anu. Achizeni iwo Atate, ndipo mulole mphamvu imene inamuukitsa Yesu kuchokera mʼmanda ifulumizitse matupi awo achivundi, ndipo mwapange iwo zolengedwa zatsopano mwa Khristu. Apatseni iwo thanzi labwino ndi nyonga kuti azikutumikirani inu. Mundikumbukire ine, o Ambuye, ndine wantchito wanu, mundithandize ine. Ndayimirira mukusowa kwa pemphero. Ndipo ine ndikupemphera kuti mzimu woyera utitsogolere ife, ndikutigwiritsa ife ntchito, ndikutitsogolera ife mpaka tsiku limene ife tidzamuona Yesu Khristu maso ndi maso, pakudza kwake kwa ulemerero, pamene ife titi tidzakomane naye iye mumlengalenga pa mkwatulo. Mu dzina la Khristu ife tikupempha izi. Amen. Tsopano ngati inu simumakondana wina ndi mzake amene inu mwaonana, inu mudzamukonda bwanji iye amene inu simunayambe mwamuonapo? Tsopano pamene ife tikuimba ndi mkonda iye, tiye ntiwapatse oyandikana nawo athu chanza cha mtima wonse cha chikondi. Mungu akudalitse ninu mbale mefu. Tsopano tiyeni tikwezere manja anu kwa iye. Kwa nyimbo yabwino, kodi inu mukufuna kuti muimbe imodzi? Ine ndamva kuti tili ndi mvangeli wotsogolera nyimbo pano, wochokera ku Indianapolis. Ine ndikukhulupirira kuti iye amaimba ku Cardo Tabernacle. Ndikulondola uko. Chabwino bwana, ndiko kumalo kwake ku Cardo Tabernacle. Ndiangati akumukumbukira i Howard Cardo. Oh my! Mulungu apumitse moyo wake wopambana. Mbalame yosekedwa ya mlengalenga. Mkazi amene ine ndinkakonda kumumva kuimba mwabwino kuposa aliyense amene ine ndinamumva pa kuimba mmoyo mwanga anali akazi a Cardo. Akuimba pamene umanyamuka mchipinda chako mmawawu, kodi iwe unaganizira kuti upemphere mu dzina la Kristu mpulumusi wathu ngati chishango lero? Ndikudutsa kumene munsewu uko mmawawina mukanyumba kaka ngono kakale kazipinda ziwiri. Ine ndinayimirira ndinali woti ndikalowa ndikukakonza moto. Chitofu sichimayaka, ndipo ine ndinayesera kuti ndichiyatse icho, ndipo mphepo imatsika ndi kudzachikupizira chinthucho mmaso mwanga. Ndipo kunali kukuzizira, ndipo ine ndinali pafupi kuti ndichite chisanu, ndipo chisanu pansi ponse, ndipo ine ndinali ndisanavale nsapato, ndikuyesera kuti ndichiyatse chitofu cha chitini chakale ichi, pali mpope waung'ono wauvuni pa icho. Ndipo ine basi, meda ndi ine tinali titangokwatirana kumene, ndipo ine ndinali ndikuyesera nkhuni zakalezo zinali zitanyowa, ndipo sizimatha kuyaka. Ndipo ine ndinali nditakhala pamenepo, ine ndinaganiza, oh my, ine ndiye silanso izo kachiwiri. Ndimayenera kuti ndipite kunchito, ndipo ndikukupizira chitofu chokalamba icho monga choncho, ndipo ine ndinakafikira ndikukayatsa wailesi. Ndipo iye anayamba kumaimba, pamene umachoka kuchipinda chako mmawa uja. Kodi iwe unaganiza zoti upemphere? Ine ndinangogwera pansi. Mudzina la Kristu mpulumusi wathu, ngati chishango lero. Oh, momwe ine ndimazikondera kumuva mkazi ameneyo. Pamene ine ndidzawoloke mtsinje nthawi ina, ine ndikukhulupirira, ine ndidzakawamva akazi a Cardo atakhala papenepo. Inu mukudziwa, ine nthawi zonse ndakhala ndikukonza zokomana nawo, kumbali ino ya mtsinje, kuli mtengo wobiliwira nthawi zonse. Inu mukudziwa mtengo wa moyo, ndipo uko kumbali ina ya mtsinje, kulikwaya alaya angelo akuimba usana ndi usiku. Chifukwa sikudzakakhala usiku kumeneko, akuimba tsiku lonse mukuona. Ine ndidzakazipezera malo ndipo ndidzakangokhala kumbuyo ndikumamvetsera kwa iyo. Ine ndikukhulupirira, ine ndidzakawamva akazi a Cardo kumeneko akuimba. Mulungu amudalitse mbale wathu, ine ndayiwala dzina lake. Kodi ndichiyani ilo mbale? Mbale Ned Woman, akuimbirani inu tsopano. Mbale Woman, ndife wokondwa kukhala ndi inu pano usiku uno.